be seated.
Ni nga dzula. Ndi zwavhuḓi u ya murahu hafhu madekwana ṋamusi. Ndi tshi livhuwa uri na itshi tshikhala hafhu tsha u shumela murena. No murahu ni fareledza vhusiku u fhiraho, ndi pfa uri zwi nga vha zwi zwavhuḓi u ni fareledza hafhu madekwana ṋamusi. Murahu hafhu ndi tshi khou thetshelesa murathu washu wa mushumisani kha murena a bvaho Indiana o dzinginyiswa nga muloro songo ḓoweleaho. Hathu vhuya a ḓiwana Shreveport vhutshiloni hawe, fhedzi o ḽora vhuṅwe vhusiku o ḓa Shreveport hu si nga goloi yawe. Uno o ḓa na kana o ḓa huṅwe fhethu kha tshivhidzo tshe nda vha ndi tshi khou amba khatsho, a ri nga murahu musi ndo funza na u rabela vhathu, a ri tshiṅwe tshithu tshi khou itea. A ri ene o vhuya nga ḓuvha ḽino tevhela, huno a ri ene o vha a tshi ḓivha tshifhaṱo nga nḓila ine tsha vhonana ngayo. A ri hu na ho vha hu na auditoriamu ya khoro u mona na tshiṱaraṱa, fhedzi a vho ngo vhuya vha dzhena kha auditoriamu. A ri yo vha i kha heyi thungo kha tombo ḽa tshifhaṱo ḽina phapha khaḽo. Uno tshifhaṱo tsho dzula sa hetshi, uno ene mutukana ni muḽori, ndo vhona miloro yawe nahone nda ḓivha uri ndi ya ngoho. Uno ari, uno ari, zwenezwo nga vhusiku wa fhedza, uri ne, ndo vha ndi tshi khou amba na u rabela vhalwadze, uno nda ri tshiṅwe tshithu tshi khou itea, uno tshi nga sa u tathaba, ha mutathabo, uno ari vhathu vha thoma u tshema. Uno ari musi mutathabo hu tshi thoma u fhela, zwo luga, ari wa ita ipfi, nahone wa thoma u amba. Ari wo vho tshi isa phanḓa na uwo u amba, uri nga kha hedzi dzi ḽataisi, mafasiṱere nṱhapa, ha bvela vhugala mudzimu, hu tshi dzhena ngomu kha tshivhumbeo tsha khavhu ya mulilo. Ha athu vhuya a zwi vhona, ori u pfa ri tshi amba ngazwo, fhedzi ene muṋe ha athu vhuya zwi vhona, no ari khezwo zwi afho, zwi tshi khou bvela kha fasiṱere sa zwezwo, uno zwa vhumba itsho tshedza tshifanaho na itsho, ni no khou tshi vhona tsha tshifanyiso, henefho nṱha vhathetshelisi hafha. No ari, tsho vha tshi tshi khou humbuluwa u bva kha tshiṅwe tshithu. No ari, ne, nda ima nahone nda ri, hoyo ndi Yehova Mudzimu. No ari, o vha o humbudzwa zwa musi a tshi lekanya ngazwo, musi a tshi vhidza yone, a tshi bvisa vhathu Gipita. No vha ri litsha Mushe a ambe, uno hu si Mudzimu, ngauri ri nga lova. Ari muṅwe na muṅwe o vha weḓela fhasi, zwanḓa zwavho zwo imiselwa nṱha, vha tshi khou tshema. Ari o vha a tshi khou tshema na evo, murena Mudzimu ndi a u funa, ndi a u funa. Uno mufumakadzi wawo a mu dzinginyisa nahone a mu vusa. Ndi a mu vhona a tshi khou tshimbila vhukati ha zwidulo zwino, mukomana Jackson, mureri wa kale wa Methodist. Uno o vha u thithisa zwihulu u swika a tshi tsela ngeno fhasi. Uno a ri musi a tshi dzhena ngomu, ene o vha o mangadzwa zwihulu, kokotolo nga nḓila ya zwi vhona ngayo kha muloro. A thi ḓivhi zwine wa amba, murena o nzumbela zwone, fhedzi tshiṅwe tshithu tshi nga itea. Ndi tshi vhona mukomana Jackson a tshi khou ḽora izwo, ndi tshi mu ḓivha sa wa ngoho. Wa vhukuma, muthu wa vhukuma, mulanda wa Mudzimu. Uno ndi mu ḓivha sa muḽori wa miloro. A tshi ḓa kha nṋe, uno murena o ṋea ṱhalutshedzo. Zwi ḓo vha zwenezwo kokotolo, na kha tshiṅwe tshifhinga, u ya nga Arizona, o vha na muloro wazwo. Uno u khou thithisea zwihulu, u na mufumakadzi wawe, o ḓa naye, u khou yo vha mme, hu si kale, nahone nḓila i yoṱhe, o vha a tshi nga ṱuwa ngayo, ho vha hu nga bupo. O vha a si na peni ya u ḓa, uno muṅwe muthu a mu fha tshelede. Uno zwi vhona na sa zwo iteaho nga nḓila ya tshimangadzo. Ngauralo tshiṅwe tshithu tsha itea, ri fulufhela nga uralo, a ri ḓivhi zwine murena a ḓo ri ṋetshedza zwone. Zwino ri vhuwa murena nga u vha vha tshilaho kha ḓuvha ḽine ra khou tshila khaḽo, phanḓa u vhuya Yesu. Vhunga ndo vha ndo zwi amba, ndi tshifhinga tshihulwanesa tsha ḓivha zwakale yoṱhe. Ndi khwine ndi tshi vha ndi khou tshila zwino fhira tshiṅwe tshifhinga. Uya kha ḽifhasi, ndi vhona hafha phanḓa hashu, hafhu madekwana ṋamusi, ndi khonani yanga yavhuḓi, mukomana Dau, ndo mu bvula ngei auditoriamu ano matsheloni. Mukomana Dau u na miṅwaha ya fuṱa iraru ṋamusi, ndi u fhaṱutshedzwa hani. O ṋetshedza vhutshilo hawe vhulapfu u itela vhugala na thendo dza Mudzimu. Ṋamusi u na fuṱa iraru, ḓuvha ḽavhuḓi ḽa mabebo kha iwe mukomana wanga. Uno ndi a ḓivha nnḓa fhasi, umona na shango hune vha khou thetshelesa madekwana ṋamusi, vha tamela vho mukomana Billy Dow, ḓuvha ḽavhuḓi ḽa mabebo. Ndi khonani ya tsini ya Ora Robert, vhanzhi vho thusa vhanzhi kha nḓila ya mafhungo maḓifha na zwiṅwe zwoṱhe. Ndi khonani khulu yashu. Ndo takala u vhona mukomana Mene hafha, muṅwe mureri wa Methodist o tshidzwaho na u lovhedzwa nga miya mukhetwa, nahone nga dzina ḽa Yesu Kristo o dzula hafha, u tou vha na Evo, muṅwe wa vhashumisani vhashu bva Indiana. ndi a pfesesa mukomana Hickson o dzulawo tsini na mumwe wa madikoni ashu bva Jeffersonville, Indiana. Vakotecheresa nepo madikoni namusi. Uno ndi a pfesesa uri mukomana Wheeler mumwe na mumwe madikoni vavahone mumwe fhethu. Uno ati atumutopora vamwe vha vhathu vha khou sumbedza nga minwe yavo. Uno ndi ḓo mugava usikare o dzule nepo mutaka chaula mukomana Bankswood ara uti kuri thetshelesa madekwana namusi murathu wawo o vha pano usiku u fhiraho ndo mu vhona musi ndi tshi khou bvela nnḓa. Mukomana Laila, thanzi dza Jehovha, tshigwada tshoṱhe tsho shandukiswa. Laila u ḓiswa ngomu nga nṱhani ha bono ḽa murena. Laila o vha o dzula kha tshikwekwete henefho ḽiṅwe ḓuvha musi ḓuvha ḽa phanḓa ha musi a tshi vhudzwa uri tshiṅwe tshithu tsho vha tshi tshi khou ya u itea malugana na mvuo ya vhutshilo. O vha thanzi ya Yehova ya vhukuma na yevho. Fhedzi aḽa matsheloni ro dzula henefho ri tshi korea huno agava zoluga o vha a na khulu ya kale ndapfu heyo ndi fesheni ya Kentucky ni a ḓivha huka khulu na ṱhuku khove ṱhuku ya imina huno a soko kokodza lusia a i rembuluwa na zoṱhe a i posa nnḓa maḓini ṱhuku khove ṱhuku huno a ri zoluga tshithu tshiṱuku wo swika kha vhutete hau a u fhedza iyo ṱhuku i tshi khou tekateka maḓini ya fa. No muya wa ibudzira ntana machavhani no ḓuvha ḽa phanḓa izo ro dzula nda ri muya mukhetho kombudza uri u ḓo vha na mvuo ya tshiṅwe tshivhumbi ya tshituku kanwe u ḓo vha na tshimangana musi ndi tshi humela murahu hayani ngauri u tou vha musi ri tshi khou lingedza u wana tshiṅwe tshinuve tsha khole mukomana wa dunanne ane a khou thetshelesa madekwana namusi. Musidzana wanga mutuku ane a vha khomba ṱhukhu yo dzulo afha o vha na vhutumani na Helisode ḽa Musonda musi vha tshi o bvela a ri baba ene na muṅwe musidzana mutuku a ri rine zino muṅwe na muṅwe a nga vha na lushaka luṅwe na luṅwe roketi yau lune lwa ṱoḓa lwa tshifhiwa fhedzi ne a thitakaeli tshimange ngauralo ene kana a huna Buranamu ngauralo ra a ri o ro wana tshimange tsha kale tshitungufhadzaho nda afha baba tshi tshi ḽa tshiṅwe tshithu nahone tshi muṅwe muthu o tshi shelela mulimo tsho runganya a ri baba tshi khou ya u fa nga u ṱavhanya na ri nga wana bokisi ḽituku huno ra tshi tsireledza maḓuvha maṱukunyana nda ri tendeleni ndi yo vhona tsho tshimange zwo luga vhaṱuwa nahone vha dzhia tshimange nda vhona zwi zwa vha zwi tshi khou yo itea ngauralo nda muṋe ya bogisi uno matshelo ano tevhela ho vha hu na zwimange zwi yelaho kha zwa sumbe kana zwa malo henefho ni a ḓivha ngauralo mutukana wanga mutuku Joe a takula tshiṅwe tshazwo uno a tshi twanya nahone a tshi posa fhasi uno nda soko tshithu tshituku tsho eḓela henefho tshi tshi khou sokou shana vhiḓa u mona na u mona a tshi vhulaha uno nda ri kha mukomana Lyle murathu wawe nda ri u a ḓivha zwi nga itea uri hetsho tshimange tshi vuwe sazwo ra vhona murena a tshi ita zwithu. Mukomana Leila u tou vha muswa nḓilani muya mukhetho wo vha u kha ḓi bva u mu vhudza uri o vha a muthu o vhingaho na zwe a ita na vhuvhi a ita zwithu zwe a ita zwo luga a elekanya no mukomana Banks o vha khou mmbudza izwo zwithu fhedzi musi zwi tshi mu bvisela khagala na u mu vhudza zwe a ita vhusiku fhiraho hezwo ho vha hu hezwo ho vha zwo mu ḓalela o vha a sa koni u zwi pfesesa. Zwenezwo matshelo a tevhelaho musi ro fhedza vhusiku hoṱhe ri tshi khou rea na khove ṱhuku ro vha ri tshi khou rea dziṅwe tela tshinuve fhedzi o soko posela khove ṱhuku maḓini ya dzinye ya soko papamala ho no fhela hafu ya awara ro vha ro dzula henefho no ndo vha ndi tshi khou nda ri mukomana Leila wo ntendela khove i tshi mina huka ya tsa fhasi na thumbu yayo ni a vhona nda ri dzhia lusia hafha uri pose tshinuve tshi nnḓa vhunga hezwo musi a tshi khou tou lukwama nda ri zwenezwo soko i fara na uno i dzhenise nda ri ene u songo i kokodzela nnḓa sa izwo u songo imina wo fara khono a ri zwo luga o vha na khulu mutala wa kale wo ṋembelela nda ri heyi ni nḓila ine ri nga zwi ita sa izwo ngauralo nga tshetsho tshifhinga nda pfha tshiṅwe tshithu tshi tshi khou bvelela u bva nṱha thavha ngei nṱha tshidumbumukwe tshi tshi mona na u mona tsha bvelela nepo sa izwo no muya wa mudzimu wa ḓa kha tshikwekwete wa ri ima nga milenzhe yawo wa ri amba na iḽa khove yo faho uri ndi a u ṋea vhutshilo hawo murahu no iḽa khove ṱhukhu yo vha eḓela henefho lwa hafu ya awara na malo ayo kha mulomo na piti dzayo nda ri khove ṱhukhu Yesu Kristo u a ṋea vhutshilo ha murahu tshila nga dzina ḽa Yesu Kristo ya dzinginyeya kha mutana wayo uno ya tsa na maḓi u ya nga une ya kona. Mukomana Leila na u hone afha huṅwe fhethu ndondo u vhona vhusiku ha mulovha kana ngomu nnḓa kana u gai imisa tshanḓa tshau ara ndi tshi nga u vhona ni ri mini khalaba oa nṱha kha balkoni nga kha mafasitere murahu apo hoyo ndi ene muthu thanzi ya Yehova. Ari mukomana Branham o vha o takala ari he Nili zwabu duba pano. Na asongo raro. Are he he. Na una una una. He na uwaele kanyoro izo. Ji amba na ne. Hezo hezo hezo. Urindobi zaila kobe tugu. Ari. Woshika kaputete hawa ufeza. Are hezo hezo. Ji amba chumu chitukane. Ndari hai hai. Itoba kwa tsezo. Obo sinyuangazo. Zoruga. Richimbila rote na one ubona iso situ chiteya. Uchidiba. Zino. Itanuele kanya. Zoba sikusumbe za mini. Ndoba na mwana mtuku wa taizu ya msipa, lwa chivaro kata belu, ndichi kujira belu, pezi msibono lichivelera, ndoba lila kove tuku, ya kare lwa chikara chilafu, uyelaka nchi mbilikana taru. Ushivona na unga huka yoba yohula sakove, pezi sozo hawa sisone, hobo usimezoru mzimu wa rabele saka sisi tuku uvo ni abona. Nimutuwa musibatuwa na mapele, bo edela umona na shangu. Osumisa manda awe, unu avea samba kamuri. Watoma uoma, musi hoba una batu, bo edela umwe na unu. Bati kutuda manda pozo. Vizini abona, obati kutuda usumeza uri ene. Umuzimu ntachi wana chingwe, kana ni chitupu, kana ni chivuru. Chingabachi chini na chini, ukadiba mzimu ntachi zote, tiko yote. Ngararori amufuna nga uri, hezo, hezo zuri ni audiva. Arara chikotekera uamba ifilavu chido kakove tuku, isiavu togwa, yopo soo ene poyofu, kama adhuluwa hafu ya awara, angakona limuduwa uamba vichido kaba na bawe. Sisi nandaba ara mubili wanu usichaba chitu chipira ule bure abuse, udo amba, naone rudumu pindula limuduwa. Umuzimu ane unazangayaro ka chingwe na chingwe. Zote zine raita. Zote zine ramba. Chingwe na chingwe. Unazangarero. Zino karikota msito zasho hote hote. Ni avirela panda musi. Richard Rabel. Ara una mwe mtu mandekwana na musi. Ane abana zangayaro kai. Rizi awa tuba. Na mbeche elwa kali mwa shango. Unera kweyo mubona. Ni adhiva, ni ngasi jene, ni sina hena abecherwa. Unu anea tuzuita. Pezi nitamo erero katabelo zino. Urichimwe na chimo churigiswe bukati yandu na mzimu. Madekwa na namusi. Itanu imisa chanda chanu. Ni dori nyerero mrena. Ni tova, sakanu mutendera abone chanda chanu. Mzimu wa sutendere.
Heavenly Father, as we stand tonight,
kwa suwa taduru, samu sirichima matekwa na namusi, bukatia bachira unabofao, na Yesu situzine za kwa itea, ka ano maduwa zimanga zao, zoto raro, nizimanga zao, pezi mzimu wa diva, urinigo kanai, umu watu liwango wa mataduru na lipasi.
And we say this, Lord,
nori azi amba izimrena, utututuweza batu. Zingwe za Yesu situ, zwe iwe warisumbeza, uri zitutuweza ufuna iwe na utenda iwe, ushumera iwe, na udiwa uri husi inandava, uri mushumu ni mtuku hani, wabudikana muvi, uazibona.
I pray, dear God, that you'll bless every one of them.
Dia rabela mzima funeo, uri upatu cheze mwona mwua izo suanda madekwana na musi, na mbiru na muya unewututuweza icho chanda. Urichie nta nondi arabele. Mzimu uru uwe usiku unevadobukelwa. Kashango seri hama na ambu. Sutendele.
Heal the sick and the afflicted, Lord. Both here, all out across.
Wazavaruaze naba tupea omrena. Wote hapa. Wote mwona na shango. Uneyone. Yone nyandazo ngakati telefonu. Ya kwete. Patucheza abondange basamuchizu hao. Woto uva California uya New York, uva Canada uya Mexico. Zitendele mrena, urimutimuwa na mungu wa pasi ya mungu wa ifilashu, madekwa na namusi, achizo zivini zwawe, wapo zwe kamaro ze abo, na antani abuhoni haugu ketwa.
And this our brother Jackson, who's flown all the way down this thousand
miles. Na hoyo mkomana wachu Jackson, we apupandira yote kaezi maera za chigidi, uri abe pano nga uri chingwe chitisongo dowele ya ocho zingini sambiru yawe. Unova dolo ramiloro na ubona mabono. Muzimu afune yao, iyo won tibela uri nizidive. Zine izuzwa amba ati dive. Wizi arari uchidori darera mrena. Rugisa mbiru zachu zino uitela uo udara. Urikono wafase andavere. Risa dhivi zino wadu ita. Naone risa dhivi ara wopurufedisa. Uri dalela nga uyu muloro ardivi. fhedzi ri ri khou tou topola izwo zwithu zwine ra pfesesa uri wo fulufhesa u dalela vhathu vhawe, nahone ri a rabela uri u ḓi ite wa vhukuma kha riṋe. Nga dzina ḽa Yesu Kristo ri a zwi humbela, amen. Zwino madekwana ṋamusi, murahu musi ndo ni fareledza vhusiku wo fhiraho na ano matsheloni, no ndi khou thoma u pfa u hwasa kha ipfi. Ndi na tshipiḓa tshiṱuku tsha mavhudzi ane ndi nao, ndi ambara kha mpanje wanga hapa musi ndi tshi rera, fhedzi ndo a hangwa zwino. No hoyu muya uno khou dzhena nga kha mafasiṱere wo thoma u ṋea u thithisea ipfi. Ndo vha ndi tshi dzulela u, ndo vha ndi tshi vala miṱangano, fhedzi u bva tshe nda wana ayo zwenezwo a thithitisei. Ngazwo na luthihi ndi sokou bvela phanḓa, no ndo a hangwa, nahone a tou vha ndo ndi a kona u zwi pfa. Ngauralo thabelo dzanu dzi ḓo livhuwa nga maanḓa. Uno zwino hedzi ndi tshumelo mbili ḓuvha liṅwe na liṅwe, uri dzi tou vha zwi nga u wana. Ni a ḓivha musi ni na maela nnzhi, zwino ni nga zwi amba. Ngauralo zwino khavho ini vhathu ngei California na nnḓa ngei Arizona, roṱhe ri rumela dzindumeliso u mona na lushaka, mukomana Leo na tshigwada tsho lindelaho kha murena ngei Panther Prescott. Ro rambiwa zwino navho inwi vhathu noṱhe u mona na Phoenix. Vhege u bva madekwana ṋamusi, ri khou tea u vha ri nge Yuma kha zwiḽiwa zwa madekwana. Vho fhedza u rengisa dzithikhithi dzoṱhe ngei, nahone vho wana auditorium khulwane, no a vha koni u dzhenisa vhathu. Ngauralo swikani nga u ṱavhanya inwi noṱhe u dzhena ngomu, zwenezwo ri khou ya Los Angeles u bvafho musumbulo u tevhelaho, Sondaha i tevhelaho, vhusiku wa Sondaha. Uno ngauralo ro lavhelesana naho ni vhone ni ngei phatisedzo dzo andaho dza Mudzimu kha dzi dzule khavho ini noṱhe, khavho ini New York na vho ini nine na vha fhano ngeno nṱha Ohio na fhethu ho fhambananaho. Hu si kane ndi khou ṱoḓa u rera mulaedza wa vhuṱala ha Nowa, ḽivhanda hurangani na ḽivhanda magumoni ngei tabernakeleni. Heli u ḓo ni rumela nḓivhadzo dza izwo musi ri tshiya u zwi amba, ngauri ndi tezo tabernakeleni, ngauri zwi ḓo fhedzi u tou vha awara nṋa kana dzi fhiraho. Zwino ngauralo, ngauralo ndi khou ṱoḓa hafha, hafha noṱhe hune na vha hone zwino, ni tshi vula kha bugu ya Yobo, bugu i songo ḓoweleaho rera nga hayo, fhedzi ndi khou ṱoḓa u tou shumisa notsi ṱhukhu hafha zwino. Na zwenezwo matshelo a matshelo, hafha tabernakeleni, hu ḓo vha na tshumelo ya tshikolo tsha Sondanga, ri thoma hafha nga tshifhinga ḓe, hafu bva kha iri ya vhuṱahe, na zwenezwo ndi na tshikhala tsha u dovha u amba hafha matshelo. And the Lord willing, I want to speak on the subject if he's willing. Murena tshifuna, ndo vha ndi tshi khou ṱoḓa u amba nga thero, arali a tshi khou zwifuna. Zwino vhunga ndo vha ndi tshi khou guda maserano, u ni sumbedza uri hu na fhethu huthihi fhedzi hune Mudzimu a ḓo ṱangana na muloshi. Fhedzi huno huno, nda kona u ni vhudza hune afho fhethu ha vha hone, na dzina ḽa afho fhethu hune Mudzimu a ḓo ṱangana na muloshi. Uno zwenezwo vhusiku wa matshelo, ndi khou ya u humbela thuso, ine ndi u itela tshumelo ya podzo. Uno ndi khou ṱoḓa tshumelo ya podzo ya fesheni ya kale. Uno arali murena tshifuna, ndi khou ṱoḓa u amba nga thero ye ya nyakhamadza ṋamusi, musi mukomana More na nṋe ri tshi khou amba roṱhe, vharathu vhanga vha uluga, ro vha ri tshi khou amba nga maṅwalo. No zwo vha zwi zwavhuḓi hani u vha navho vharathu nga zwifhinga zwa kale. Uno ari, u a ḓivha mukomana Branham, u rera hoṱhe wa vhuya wa u itela hafha Chief Report. Ṅwana na ḽiivha wo vha u muṅwe wa miledza wa vhudisa wa vhuya wa vhudisa Chief Report. Ari, ndi a kholwa miledza yau i a ṱoḓa u netisa zwihulu ṋamusi. A u athu swika kha u nonga uyo. Musi ndi tshi ṱuvha izwo, ndi ṱuvha muledza wanga. Lufuno ndi lwa ngwana i funeaho ifaho, malofha au avhuḓi, ha nga vhuyi a fhelwa nga maanḓa, u swika tshivhidzo tshoṱhe tsha Mudzimu tshi tshi tshidzwa uri tshi sa tshinya. U bva tshetsho nga lutendo, ndo vhona tshisima tshi tikedzwaho nga zwilonda zwawo. Lufuno lwa thengululo lo vha luimbo lwanga, huno lu ḓo ralo u swika ndi tshi lovha. Vhusiku wa matshelo, arali murena tshifuna, ndi khou ṱoḓa u rera nga thero ya nga phapha dza ḽivha ḽo tshenaho sa maḓi. Vhusiku wa matshelo, murena u khou tsela fhasi nga phapha dza ḽivha. Hezwo ndi, arali murena vha tshifuna, ipfi ḽanga ḽi songo tshinyala zwino. nga u ralo ri rabeleleni na zwone zwo ni khou ṱoḓa muṱangano wa thabelo wa fesheni ya kale se ra vha nayo urangani hu si na ṱhalukanyo ri tshi khou sokou fha muṅwe na muṅwe garaṱa ane a khou ṱoḓa u rabeleliwa zino ni tea u vha na garaṱa nga u ralo ni swike fhano u ṱavhanye uri bili ya kone u nifha garaṱa nahone zwi tshimbile zwo dzudzanyea arali na sa ita izwo vhathu vha sokou dzula vha tshi khou engedzea murahu na u engedzea murahu na u engedzea murahu nahone a hu na magumo kha mudhuba nyinanyi anga vha na garaṱa ndi khou ṱoḓa mukomana Jack uri a ime tsini yanga kha mudhuba wa thabelo sa zwe na vha ni tshi dzulela u ita na mukomana Brown a ḓise vhathu kha nṋe vhudzuloni ha Billy Powell ndi khou ṱoḓa ndi khou ṱoḓa mudhuba wa thabelo wa fesheni ya kale huno ri ḓo soko u rabela nga nḓila ine ro vha ri tshi ita ngayo miṅwaha yo fhiraho no ndo takala madekwana ṋamusi vha na muṅwe wa vharathu vha vhashumisani na riṋe ndo sokou lavhelesa muona huno nda limuwa zwezwo nahone nda mu vhona miniti sigathi yo fhiraho mukomana Gordon Lindsay ndi muṅwe wa vha zwifhinga zwa kale o vha na riṋe tshifhinga tsha kale tsho fhiraho a tshi khou ita mushumo muhulwane u gandisa u khou gandisa bugu yanga zwino zwone zwikati zwa tshivhidzo zwa sumbe ri a fulufhela uri i ḓo luga hu si kale mapfundo a sumbe ara zwa itea a i vhala phanḓa ha musi a tshi nga i gandisa ri khou yo u vha na nyambedzano ya theolodzhi ndi khou tou zwi pfha uri zwi khou ḓa fhedzi u a zwi ḓivha uri a thira theolodzhi nga uralo zwo luga ri khou lavhelesa phanḓa kha vhusiku wa matshelo arali ungwe mukomana Lindsay u vhe hone vhusiku wa matshelo arali wa ralo u ḓe nahone u vhe na riṋe kha puḽatifomo u itela muṱangano wa thabelo ya fesheni ya kale ndi vhangana vhane vha tea mo vhona muṅwe wa avho vha zwifhinga zwa kale hafhu hune ra ḓisa vhathu hafha nṱha hezwo zwi ḓo luga zwino ḓisani vhalwadze vhaṋu na vhoṱhupheaho vhusiku wa matshelo u itela iyo ndivho zino ara no wana bugu ya yobo ndima ya ufu ina mbili kana ndima ya ufu ina mbili nahone ndimana dza rathi dza u thoma dza ndima ya ufu ina mbili ya yobo a yo ngo ḓowelea mukomana Ted Dudley ara ni tshi khou thetshelesa madekwana na musinge Phoenix wa a elelwa iwe na nṋe ri tshi khou amba tshiṅwe tshifhinga u yela kha vhege kana mbili dzo fhiraho uno wa sumbedza kha hezwi ndo u vhudza ḽiṅwe ḓuvha hezwo zwi ḓo vha ḽiṅwalo ḽa u amba ngaḽo uno ndi khou ṱoḓa u ḽi shumisa madekwana ṋamusi zwenezwo a pindula zwenezwo Yobo a pindula murena huno ari thetshelesani kha u vhala zwino ndi a zwi ḓivha uri iwe u ya kona u ita zwoṱhe na uri a huna timatimo dzine dzi nga u thivhela ndi nnyi uyo ane a tsirangelekanyo a si na nḓivho ngauralo ndo amba zwine a thi ṱalukanyi zwithu zwi re zwavhuḓi kha nṋe zwine a thi zwi ḓivhi ipfa ndi a u kwengweledza huno ndi ḓo amba ndi ḓo ṱoḓa kha iwe nahone nda u khwaṱhisedzela kha nṋe
I have heard of thee by the hearing of the ear, but now
ndo pfa nga iwe nga kupfele kwa nḓevhe fhedzi zwino mato anga o u vhona ngazwo ndi tshi ḓinyadza nahone nda shanduka kha buse na miḽora zwino ndi khou ṱoḓa u dzhia ḽiṅwalo u bva kha ndima ya vhuṱanu ndo pfa nga iwe nga kupfele kwa nḓevhe fhedzi zwino mato anga a u vhona ngavhe murena tshipatutshedza ipfi ḽawe yobo kha ri dzhe zwituku zwa vhutshilo hawe yobo o vha muprofita o vha muthu o tshilaho murahu bivhilini i sathu ṅwalwa zwo elekanywa uri yobo ndi iṅwe ya dzibugu dza kalesa ya bivhilini ngauri yo ṅwalwa phanḓa ha musi genesi yo no ṅwaliwa yobo hoyu mukuni muhulu na muprofita o vha a muthu wa maanḓa ḓuvhani ḽawe a zwi na timotimo uri o aluswa nahone a shumela murena vhutshilo hawo hoṱhe no o tshila uvho vhutshilo havhuḓi vhathuni vhoṱhe vho vha vha tshi mu ṱhonifha fhedzi o vha a tshi ḓa fhethu hune a u vhidza hafha u lingwa nga murena fhedzi ndi ḓo takalela u shumisa ipfhi u ṱhaṱhuviwa nga murena huno ngoho murwa muṅwe na muṅwe wa mudzimu u tea u ranga u lingwa u vhonwa ngudo ya ṅwana no zwino zwo arali u lingwa zwa thoma u vha zwi konḓaho no ra elekanya uri zwi khou konḓesa nahone ra si thetshelese u dzhiela nzhele zwenezwo ori ri mbodiva mwana wakanga mutupo unovusi mwana wamudzinu ngauri hauna chinhu chine chingadzinginyisa wabuma mwana obekwa hapo wamudzinu ubva kamubebi wawe neabona uchipida nae ningasikona zvirandura ngauri ningadzirandura neabona nina chenjemo nogudiswa naulingwa.
And now, this man, being a prophet, he had had access to God's grace. But Job didn't have a Bible.
No, zino profita, oba na usuke la kachiridzi cha mtsimu. Pedzi yobo ngoba na Biblia obara. Ene, Biblia oba isatungwa rozenezo. Pedzi oba na usuke la kamtsimu na nzumbulo na ngabon. Hezo obo upanda msi Biblia isatungwa rwa. Zino, riwanu msori. Richi Yesu mwana zvimwe zvakuchiro hawe musi mudzimu achimupatuchedza amuita mutumurwane ndingani namumwe namumwe oba achimutonipa nakaputari hawe oba murwane tutuwedzo yawo ubva kamudzimu yomukwatisedza uva muranda wamudzimu zvikagara usvika vatu vachida ubva hote hote uri vamupfe unozvenezvo. Satani atomo mpomoka uyo munina. No yo nindira ine aita mwananda mwana mwo tutuwedzo wa mudzimu. Satani udzorera uva apo umupomoka nga zvote zve aita zvokakeyawo. Unozvino riwano risauri vuchiro hawe namiringo narutendo ruhuru rwawe nayesu musi achida kali pasi osumba kaukondera hayobho. Ori, na anongovara nga ukondela yobo, rutendo uri ndera na ukondela kai filopu rupesua uri nivureze. Sinori jela njere hapa uri yobo, muraha musi achipira na kamiringo, matupo awo ote, oba na muta wabudi, ojero wabone, oba na mtekoro wabudi, ojero wabone. Chingwana chingwanche abusa kabu nubuchiro, choba chochiwa, no adzura katuli ya milora, na chipida chagwati, achi wenga zimota zwawe, munaka mfuma kazi wawe, aambachia nezane nae, ari ninganu sasemi mudzimu, no wafa. Ari iwo ambasa msazi watsiru, ari murena onea naone murena ojia, kaurendo zina la murena. Chuna satane ote odapa na mudzimu. Ngauru uakono udangapanda mzimu, no apomoka ba kreste, kana batendi, chipinga chote. Ngauraro apomoka yobo, suzinji, no ariobo, munea uri ashumene mzimu, ningauru chingwana chingwa choba chichiko chimbira swabutikae, pezi ari arari wanga watu umulicha, nda muwana, zwandani zwanga, didumite uri auseme chipatuoni chao. Rikotoda ni chiri muori prupero line mzimu abana lokamteni, ni abona utoba. Nga mungo maipi mudzimu orika yobo, kana orika satane, sa Yezu, ngasi zikone.
He's a just man, justified. He is a good man.
Utova muna oitoru gao, ni muna wauruga, ene, auna nonga ene kalipasi lote. O, muna denandi, ane mudzimu ene muna yakono orika suna lawe, muna ndawanga ukunyerera, auna mungo mutu kalipasi afano nae.
Oh, ara richingatova
horo rushaka rwa mutu. Ane mudzimu angavea ilo purupero karini. Ane adivori arenga abvika ipfilawe kana vuene hawe. Nga ndira imwe na imwe. Dzurani kokotoro. Nahone angakona uvea purupero lawe karini. Zvino yobo oba amuna wea wana milayo ya mudzimu yote kokotoro. No satane izo ozvidiva. Pedzi ari ara wangatonditendera na muwana. Ndidzomuita uri auseme chipatuoni chao. Ngauraro mudzimu amubudza ari, zvino uzvandani zvawo, pezi usongodya vuchiro hawe. Uno satane atatamuwa uyo angaone akona. Adya konani imwe naimwe, nachimwe nachimwe cheavai nacho. Zvotodova vuchiro hawe hote, pezi ova asakoni kudya vuchiro hawe. Pedzi yobo aisapana naufaririra. Hovo usina hume na murau. Ni abo na musi muna kana mutu. Ovi ya dhaka ukwamana na mzimu. Na horo la kuma urutendo uro zumburo uro uri. Mzimu one. Auna chitu. Auna chipinga. Peti na uti. Chine chipandekanya hoyo mutu. Kam mzimu wawe. Ni atenda hova upa uruweri. Auna tupo. Auna ndara. Auna kombo. Na chibungwa chichirao. Kana chofao. Kana chimuchitu chine chingari pandekanya na rufuno na mzimu. Runero wabaka Kristo Yesu, no ima rutsirele ziao kae, ngauri no vanotero hono uchiro pedzi satani oerekanya uri anga mushandura umona nyana hono amutumukanya naone amuita uri azviite pedzini avana yobo na nzumburo yavo yekunyerao yamudzimu nazve mudzimu ova ezoni nauri mudzimu omufuna hani arindero husina ndava uri nyimero dzova dzimini orindera uri rutendo rwavo rukwatisedzwe ngauri ova ofarira kamudzimu dzumbururo hezvo nowama ngazvo usiku wofiraho.
Now when the sick people, it's in the building, the crippled people, are you that have
musi vathu varorao varengo muchipatoni vathu voholefarao kana vene vane na vana todea mudzimu musi nichingawana horo rushaka rwa nzumburo ya urina noitwa vorugao musi noitwa vorugao kahumbera chinthu chine na kuhumbera natenda zvauri ndi ene mukoveri waavo vane vamutodza hauna chinthu chine changavuya chanipandekanya kaulo rutendo roomberowo kaini neavona pedzi chauranga nitewo zvidzumbururerwa. Mumwe muti odha asikare chigwada chavathu vamwe vavo votecheresa madhekwana namusi unovambudza vari ndidzorera uvabudza chimbirani kentaiki oili pasenengei ndova ndichizvidiva ndozvivona kabhoni zvoruga mukomana dhimosi naavo vasayirwa chipinga chirapfu vaunopera chipinganyana maperoni vari mura watexas vopfurichera ngomu novari zvino rikotsa inenge pasi ndari nova nofanira noyakaresa bedzi vasizviite. Dhimosi ari ndoita poso kuruka izvo ngausazviita mukomana Brenan ndari arari nova notsira pasi nova nichidova nina yote zvoruga vasazvitecherese zvinezvo chautotoma zvinezvo pana musi richituwa uvo usiku apo petwera vari chikuula zvilio zvamasiyari mweya muketo wanitsumbedza mutwe muhuru kali pasi unohenepo hodha raoili uno uhwo uera ngekentucky hova uchitova mimbete mituku yaoili yova yeyava chikoukakayo pedzi haya abva kachisima chiurwane unoona uri mukomana dhimas aona ngauraro vaya uzvimana nayo vari itsa uri uriudze uri mune ichi chisima chaoili chavahona ndari o hai niavona anishumisi mpo ya mudzimu kazvamakwevo hai anga ambudze yava ehoni bedzi atina todya yazvo ndingasivuye ndava na rutendo rwedhanawo umuvudzisa niavona ara ndova ndina todya yazvo ndiatenda uri ara namuvudzisa anga mbudza bedzi chautoma neavona ṱuṱuwedzo dzanu na zvipikwa zvitiyova zvone nitiyova na mbuno dzaizvi mudzimu hani nei izvo zvithu ngautori nohumbera uno ndingasihumbere karutendo ndane hamusi huna chipikwa kaizvo uva karufuno rwamudzimu niavona ara nechikotodhopora nikotodhopoera mini niavona ara nechikotodha upodzwa ndidzipiwe mbono dzautodha podzo ndimini zvine nakoyobudza mudzimu nikotodhoita mini ngavuchiro hanu musi nichipora niavona hutiyovana nitiyovana ṱuṱuwedzo na chipikwa naone zvitiyova zvikarufuno rwamudzimu uno zvenezvo musi nichidzumburira rutendo uno mudzimu ngachiridzi chavo chiuru uvuya uro rutendo ngomu apo zvenezvo zvopera niavona zvinovonani zvinoita uri heli ipfi live lango musi varati vachisvikapo pasi vawana mumwe agonyata naone arenga svi zvinji uno arengisa ngatenderano uno apora mumwe ngahendira ndari niavona hazvingashumi zvinotoita uri chiprofito chive chakuma kamiyero yadhana raune ava vana vava vachikogwawo nechisima chavo vamwe vana vasvika kagubhunya lihuru unoyova ienepo mabharela madhana fuminti aoili ngahafu yadhuru kana chimwe chinthu kana chimwe chingawo icho vachikadhi ibvisa henepo kachila chisima chiurwane bedzi utoita uri chiprofito ipfi loambiwa uri ahone apo yova ihone imwe yayo yotoda uoma hothe hothe mona nakentucky machavha matuku voabhomba usikare apera hutova ubvudha ubva kahechi niavona bedzi ngantani hatsedha yeyajena vukati yazvo chipikwa chova chokakeya usaina svi zvinji zvidova ngahendira musi vopurupesa uri vatozviita uitira muvusi wamudzimu bedzi zvivonana kunga ndizvavo nevana neavona uno hazvingashumi hauna chinthu chavutsedha chine chatoshuma ṱuṱuwedzo dzano na zvipikwa zvitewo vakokotoro dzone rokunyenawo zvenezvo nina rutendo rwauhumbera ana mbiru dzacho dzisari haturi zvenezvo rina purufero niavona ritiyova na purufero ndikotoda hezvi uitira thonipo nabugara mudzimu zvenezvo rutendo runa na ndira yauya kazvo arari rosararo zvenezvo nirwara mumburo rutendo rwakumburero unohusi rutendo rwavukuma rubvoha mudzimu horo rutendo kakumburero anunganisi petu runganitakusa zvipfi bedzi anunganinei podzo ine nakotodana nayo
Job checking himself.
Ngarari yobo achiditora nga lutendo lwa kuma. Lwe mudzimu amunea uri umuvuye. Uri oita chimwe na chimwe chemudzimu achitoda uri aite.
Now when we're going to be prayed for.
Zvino musi ri chikouya urapererwa kuitira marwadzo ashu ndiyakana kana araroita chimwe nachimwe chine mudzimu aritoda richichiita naro teverai filimwe nalimwe larumwaro naro munetshedza mbiru dzashu nauchira kutera tshumeno ndipiyo mbuno nichitodopodzwa henene mbuno nisawane rutendo rwedzanawo niavona ngauri kamwe aningoita hechi chitu kavungoha mudzimu bvambiruni yanu sazvo Ezekiere aita neani mudzimu mbuno otodoveya wawe muvuso wawe ngangona nomudzima murume namuprofita wawe murau naone amuvudza naone uri udopora neavona pedzi nitiyaurugisa hezvo zvituutoma ngauraro musi nichisvika hapa petu nadhiva uri zodzumbururwa kainu ngaifila mudzimu nganzumbururo ngaifilile mudzimu atoda uri inuni liite zvenezvo ndina rutendo rutendo rwavukuma zvino saabrahamu musi ana minwaa yafutaitai ndiyatenda genesi yaupfumi sumbe mudzimu odhivana dzakauye mukaraha zvino minwaa yafutaitai musi atsine naovana minwaa yadhana hoyo ova achikurindera heyo pfurupeso rwahee minwaa yothe adhivana dzakaye ngadzina laelshadhai ari ene wamadhamu uno iyo yova itutuwedzo yahani pedzi ndipfurupeso yova isatu vhuredzeya pedzi abrahamu ndine mudzimu ramanda othe elshadhai mune wanungo mudzimu wamanda mungandonivudza urangani sarushiye rutuku ndinokotsindera na ulwara na ulira nolwa edhera kadhamu lame aro runo ruirapa nungo dzaro ubva kavo ngauraro rufusheya musi ruchikoirapa ngauri tsvikerere iyothe rune rwava nayo naine rwaidhiva ndimadhamu amme arudhivi tiva lamushonga ningaaruneya tiva lamushonga rudongera na ulira rurweni kachanda runo rudoisa panda pedzi tsvikerere iyothe ya urufusha ndidhamu la mme
You're old. Your strength is gone.
No, Abraham wo aluwa. Naone nzungo dzau dzotuwa. Zvanda zvau zvoonyana. Vuna hawo fera. Pedzi ninime awo. Ita ufarira kapfurupeso yanga. Uno ufushe musi uchiurindera. Awe dzwai. Zvino heyo ndindira ine mutende mumwe namumwe. Husina ndava rupfuko yovipa uguma gai. Ine nava nayo. Nodzura kawilicheya rwachikara chehani. Chimwe chaizvo zvitu. Natokona ufara iyo nzumburo ibva wamudzimu zvenezvo nafusheya nichidhiva uri zvikoya itei ngauri rutendo rurindera ruchikonderera kutira pfurupedziso niavona yobho zvidhiva uri ova oluga musi richiwanurusa hapa kamamwaro uri hova una hava vatu vodzakaye mirado yachividzo chawe chimwe nachimwe chechavuya chavonara chichavudhikaye chomushandukera naulingedzo mupomoka uva muita zvivi wachipirini ngauri hezvi zvitu zvothe zvoitea kaye nipfa vatu nanamusi vachiri ndonivudza muraveriseni neavona uri mini hezvo asi ngoo zvothe chimwe chipinga nemudzimu achikuringa vatu vawe kaye nyito wava umudzimu achikuringa yobho munna wakwine weava ahone kalifasi ngacho chipinga zvino ova omufara ngauri odhiva uri yobho ova muprofita weava nabhono bva mudzimu uri oita kukotora zvemudzimu amuvudza uri aite huno mudzimu ova ovofeya uvulunga pfurupeso yawe kaye vakristu vothe vatea uva izvo musi utambura aufedza havuchiro hacho uchida norufu ruchiita posho gurokuroni lashu riteofarirera rokwata naona rarero uri mudzimu ori ndidonivhusa apo ngaduva lofedza neavona nikoteofarira icho vutanzi hashu fetu hashu hakristu vuimo hashu zvino rava zoni richidhiva uri rotevedza ipfi limwe nalimwe lamurayo wawe pamashutu ndiavo vane vatevedza minayo yawe uri vave napfanero yaujena ngomu neavona nomusi richidhiva uri husina ndava zvine mumwe muti amba rotevedza ndayiro dzothe dzine radzivona kabhiviri dzemudzimu ariteera ari vhudza uri ri ite nga u dzika na lufuno na ṱhonifho kha musiki we a ṅwala bivhili. Ri ri muthu o i ṅwala, vhathu vha kale vho tshimbidzwa nga muya mukhethwa vho i ṅwala, ni a vhona, ni a vhona. Mudzimu o i ṅwala nga kha muthu, vhunga muprofita a tshi amba ipfi ḽawe, a si ipfi ḽa muprofita, ndi ipfi ḽa Mudzimu, ni a vhona, nga kha muprofita. Heyo ndi yone mbuno ḽi tshi tea u vuledzea, arali zwa vhukuma ḽi ḽa ngoho. Zwino ri vhona hoyu muthu muhulu huno elwani, Yobo o vha a si na bivhili ya u vhala ḓuvhani ḽawe. Hai, o vha a tshi tou tshimbila nga ṱhuṱhuwedzo, o vha muprofita ane ipfi ḽa murena ḽa ḓa khae.
O vha
a tshi tou tea u ṱuṱuwedzwa ngauri o ḓivha vhuimo hawe ha uri o vha muprofita wa Mudzimu. Zwino tshithu tshi tshoṱhe tshine tsha khou tea u itea ho vha hu musi ṱhuṱhuwedzo i tshi ḓa khaye, huno zwenezwo o ḓivha uri zwe a amba zwi ḓo itea ngauri ho vha hu nga ṱhuṱhuwedzo. Hezwo ndi zwine tshivhidzo ara tshi nga kha nzudzanyo tsho vhekanywa kha nzudzanyo tshi tou tshi na zwivhumbiwa zwo lugelaho, tshi tshi khou tou ṱoḓa fhedzi zwi shandukiswa. Madekwana a ṋamusi ara ra lugisa zwivhumbiwa, ra lugisa dzimbili dzashu, zwithu zwine ra kona u zwi ita, ra tevhela ipfi liṅwe na liṅwe, ra mutevhela kha ndovhedzo, ra mutevhela kha mbekanyo iṅwe na iṅwe ine a ri vhudza uri ri ite, ra lugisa tshivhumbiwa tshiṅwe na tshiṅwe, no ra ima henefho zwenezwo ro lugela zwi shandukiswa uri i fungwe. Huno ndi Mudzimu a eṱhe ane a nga ita izwo. Huno zwenezwo ndi u kurothisela mbiluni yanu ulo lutendo lune lwa ri ndo fhodzwa zwino. Zwenezwo a zwi ti phambano uri nyimele i hani, no fhodzwa naho zwo ralo, ngauri ndi lutendo, nga lutendo no fhodzwa. O vha na nḓila ya vhudavhidzani na Mudzimu ine a i wana nga ṱhuṱhuwedzo. O vha na nḓila ya u ḓibvisela nnḓa huno a tendela Mudzimu a dzhena ngomu, no o vha a tshi zwi ḓivha uri o itwa o lugaho. Ho vha hu mpho, ho vha hu mpho itela vhathu, hu si ya Yobo fhedzi itela vhathu. Ndi zwezwo fhedzi zwine mphokhetho dza vha zwone, ndi dza u shumela vhathu vha Mudzimu. A si muthu muṅwe na muṅwe o vhetshelwaho u vha muprofita, imi noṱhe ani a ni ngo vhetshelwa u rabela vhalwadze, avho vhoṱhe a vho ngo vhetshelwa u vha vhafunzi na zwiṅwe zwoṱhe, fhedzi ndi nḓila ye Mudzimu a vha vulela. Uno i tou vha sa zwo ra vha nazwo ano matsheloni kha ngudo, uri ene muthu muthihi hana mushumo wa u dzhenelela kha nḓila ya muṅwe muthu, hu si na ndavha uri ṱuṱuwedzwa hani, zwi vhonala zwi hani, ndi zwavhuḓi hani, ndi vhangane vhe vha vhe muṱanganoni no matsheloni. Kha ri vhone tshanḓa tshaṋu, ni a vhona, ni a vhona, ni nga si ralo. Hu na Davida o ṱuṱuwedzwaho nga nḓila ye avho ralo vhathu vhoṱhe vha tshi khou huwela na u ṋea Mudzimu vhugara nga mbune ya vha vha tshi khou vhonela i kha luṅwalo. Fhedzi o vha a muthu a si ene, heyo ṱhuṱhuwedzo nga vhe yoḓa kha Nathaniele hu si Davida. Ni a vhona, ha ngo vhuya a vhudzisa Nathaniele, ni a vhona zwe zwa itea, ni a vhona ri na Mudzimu ori ene ha iti tshithu swika a tshi tshi dzumbulula kha vhana nda vhavho vhaprofita. Ni Yobo o vha hoyu muprofita kha heḽi ḓuvha. Zwino tshithu tshi tshoṱhe tshe Mudzimu a ita kha Yobo, zwine zwa dzulela muṋe ya vhuṱali na ipfi ḽawe ḽa ṱhuṱhuwedzo, o vha a sa wani ṱhuṱhuwedzo na nthihi. Fhedzi o vha a tshi ḓivha zwoṱhe nga ha zwivhumbiwa zwawe, o ṋetshedza tshiṱhavhelo tshidugaho, o ita tshiṅwe na tshiṅwe tshe a ḓivha uri ndi tshone uri tshi itwe. Fhedzi o vha a sa koni u wana ipfi u bva ha Mudzimu, fhedzi diabolo o vha a sa koni u mu dzinginyisa. Khezowa, zwino ni vha henefho musi no rabelelwa, a ni tea u gidimela murahu kha mudhuva kana na ṱuwa na tendela muṅwe muthu a tshi ni rabelela. Musi ni tshi ḓivha uri no ita kokotolo zwe Mudzimu a ni vhudza uri ni ite, ni a vhona, zwino zwo lindelani nḓila ya ṱhuṱhuwedzo uri ini vutshele. Huno zwino ndo fhola, musi zwi tshi rothela ngomu afho zwenezwo zwoṱhe zwo fhela. O, a ni ṱoḓi mitumba wa thabelo na tshithu na tshithihi, zwo fhela, no zwi dzumbululelwa, ni a vhona. Vhunga muprofita wa kale kha u vhuya ha murena Yesu, ri wanulusa uri o vha o zwi dzumbululelwa, dendela ḽa kale ḽori ha nga vhoni lufu swika a tshi vhona murena Kristo. Uno a tendela izwo, nahone a zwi lindela. Uno vhathu vha elekanya uri o vha a tshi khou penga, mukala o xelelwa nga muhumbulo wawe, fhedzi a isa phanḓa na u zwi tenda. Ho vha hu si na tshithu tshine tsha nga mu dzinginyisa khazwo. O vha a tshi ḓivha uri Mudzimu o mu dzumbululela zwone, ngauri Bibiḽi yori zwo dzumbululwa khaye nga muya mukhethwa. Simeoni a tshi khou ḓa thembeleni nga uḽa miniti, a sendela nahone a ṋea Mudzimu thendo, huno ari ndi tsha mulanda wawo a ṱuwe nga mulalo. Musi a tshi takula lushie, maṱo anga o vhona u tshidza hawu. Ni a vhona, o vha a tshi zwi ḓivha uri khou yo zwi vhona, hu si na ndavha uri hu na vhushie mungana, he a vha a tshi vhudalela ḓuvha liṅwe na liṅwe. O zwi ḓivha uri Mudzimu o mu dzumbulela uri khou yo vhona Kristo phanḓa musi a tshi lovha. Simeoni o tenda izwo. Zvino musi nozvidzumburirwa inwi munhu notanganidza pfurufeso yamudzimu tutuwedzo inwi ngauva mukreste zvi ani gava ani chavuya natoda namutumba watapero chitu chichote chine natoda ndi mbiri yovhureyawo musi zvivumbiwa zvote zvorugere hatendera tutuwedzo yarotera ngomu unozvenezvo hauna chitu chine chingashandukisa mumbiro wanhu ninacho ndani yahezvo hazvinganitwisinga chitu zvino jerini njere yobva yatoda ndira tutuwedzo yova yovhureya kayo ova na ndira yavudhavidzani namudzimu ngatutuwedzo yawe ova na ndira yaudibvisa naona yatendera ipfila mudzimu dzichijena ngomu jerini njere urivo vodhani umuvudzisa ubva bvabvaduva naubva bukovera vatu vachikotoda naye ngaurivo vachizvidiva uri zveyobho amba hova ungoho vova vachizvidiva uri ulamuna oamba ngoho ngauri zveyaprofita ndizvei zvaitee unozoraro vatu vadoda vachibva ubvaduva namukovera ori udoyera mimaketeni uno mukovero mutuku abva ubvaduva udokota mapandawe utopfa ifilitila pumudzo bvakaye butari yavo uhuru naone hamanda ngauri vazvidiva uri umunna ova achipfurufedzeya ova asatodi dukukumusa ova asina mbado yauvada asina tare dzaukokodza ova sekuva muprofita waupfurufedzera pana mudzimu novova vana pfurufero kaye uno mumwe namumwe adha achibva ubvaduva namukovera utoamba nayerwa chikaranyana oambiwa ngahaye kabhibhiri yapa fedzi niyavona otayerwa natutuwedzo yaumuvudza uri izvi zvote zvova zvinhu hamini mudzimu ozvitendera zvaitea asi muvudze zvinezvo nimwe duva riwani nizoruka izvo hecho ndichipinga che mumwe namumwe tenda nichivatusa zvote zvoruga bedzi musi vachitoda uhanedzana naimi hapo ndihune taidzo dzabverera bedzi ene aethe ozvidiva uri ovakango urwa rutendo rwawe rwaupfa ipfila mudzimu richiama naye ozvidiva uri lova lingoho iyi muna wanga odiva ipfila mudzimu hova usina ane angamupfira kalo ngauri ova achilidiva lone fedzi hote hote une inwi nodzumbururerwa chimwe chitu kamwe chichiyanedzana nazvine vatu vaerekanya zvino ndikuamba kamutevo wavaprofita musi womudzimu achikodzumburira chimwe chitu chine arariuna chipiri chibva wamudzimu chichitiyaudiviswa vatu chingasidhanga kaseminari chingasidhanga kachigwanda chavatu achongovuya chararo chidozorera uraro choraro naone chidoraro ngakamutu aethe muprofita amosi yavuraro nimanatuku yavusume neavona murena aiti chitu ndani amusi ochidzumburura ngakavaprofita vawe uno zvino yobho ova ana chimwe chitu chokakeyawo kaye bedzi ova asakoni wana tutuwedzo kaye unozova zvichikomuviraedza uno hezo musi nichisvika kawotanganano hapo ndihone hune svina lajena kakonani imwe naimwe tsini tsini nowana uno vatomo mupomoka ou zvingava zvova zvishonisawo uri adhive konani dzavo dzomupomokawo zvinezvo satani atuwa uno adhibhatakanya nasvina hapo ndihone musi satani achijena tendere nemufare uno ndidomuita uri auseneka chawo ndidomuita uri aurandure munaedza wawo ndidomuita uri auseme ndidomuita uri ahume nemurawo naone ari zvote zvova zvokakeya zvinezvo omuringa ngazvote zvine okona kavote vatu vaurwane nedzikonani dziava nadzo bedzi yobho aima odzingindera murenje ngauri ozvidiva uri opfa ipfila mudzimu mudzimu tusa usiku wamachero uri ndikonodhisa uyo papadzaliva ndofa ipfila mudzimu ndilaamba chimwe chitu naone chikoitea ngauraro utofanana musi izvi zvimwe zvitu zvoiteya zvikoyauiteya zvino yobho ozvidiva uri zvova zvichikoyauiteya uno odhiva na uri mudzimu omuvudza izvo uri ova oruga bedzi vomuitamuita zvivi ngauraro arindera tutuwedzo satani achikojena kavote vatu naone abverera umonana navapumudzi vawe vadhividzawo uno vachikomupomoka bedzi zvisimudzinginyise narutii bedzi musi ipfila mudzimu richikwatisedza zvikaye opfanga mudzimu ngakupfere kwandeve fedzi limwe duva odzura kavuvuimo hapasisa uno musi odzura nepo namumwe namumwe achikomupomoka namufumakadzi wavo achikomuvudza uri okaka ova achikomwaya zvimota zvawe elihu abverera uno amukaidza kaudihumburera ngandireyo ava achikopomoka mudzimu nazvimwe Unozwene zonga chuchipinga. Luhone yetu tuwezo ya dakai. Hezo ni musi penyo, ziji tomo penya. Mitatabo ya tomo bomba. Hezo ni hone yetu tuwezo ya dakam profita. No atakuwa, uno ari. Liadhiwa mrengu luango wa chida. Uno madhubane ofeza udoi makaleno lipasi. Na ombungu za rukanda za chinyaza uno mubili. Pezi na maniangandi dobo na mzimu. Anenda dodo dibonena. Obona, oba chiko ama ngamiri. Uchira daka, uri ifahani, huno ya dobe achira. Madi ayubisa ni mrau. Munu kero wa madi, munu kwa madi. Mvero za madi, achisherewa kamuri. Kana chimuchitu, mbeu ine ya wera pasi mafuni. Aripezi mtukue dela pasi, unechezamu ya wawe. Vana baoboda umugulisa, pezi hashita rukanyi. Ori iwe unzumbe bidani. Yobo ya ufumi ina. Ushikambiti zao zichipira. Aripezi ala mtu aroga. Na udo chilapu, usipinga zote zore kanywao. Dwa kuchiruanga, lidoni nero sukachanduko yanga ichida. Iwo dombiza, naone nido pindura. Iwo wote nera mbopo ane, zine atikonu zipira, na zwingwe. Oba chidiva Yesu zote, ora vele samuru uchichira. Pezi witi amini, kamutu musa chirova. Ongo vua hapu, nga uraro mzimu oba chikomusumbeza hoi murengururi. Oba chikotodo vona ara una mwe mutu, ane angamura berera. Ono rabera batu vanjisa, pezi zino na una mwe mutu ane angamura bera. Na ungaba na mungu mtu, ane angabea chanda chawe kayobu, kana kama mtu muvi, na mzimu mketwa, na one atuma nyandira, na angayanduni yawe na one akokonya mnangoni, musi achufura mnango uno amba na ilo achikati nyana. Pezi zenezo musi tutuwe zero terambirini yawe, zenezo oba achikokono mwana mzimu, penyo zichiko penya, mivuma ichiko vuma, no musi zichiraro aimanga meneje yawe, uno arindia diva, murenguli wanga wa chira, murenguli wanga, uno madhubani ya ufeza udoi makalipasi, ni abona. Oto mubo na maitele ya mzimu kautendo lwawe. Shunore abirela ara nichi ngakona ubona mzimu. Na iwone ndira inera ngakona umubona. Shune yoba iwone ndira iyote. Ye mzimu oba nayo, uringula yobu. Ari, nofanga iwe, ngekufero kandewe zanga. Pezi zino ndi auwona, pezi zino ndi auwona, ngamato anga, bono, la sabonari, lodisero wakagara. Obona gore li chitibua, ofo penya, hapenyo, kana uiwona, uno ofa uvuma mitatabu, kangwe dubalotawa, naone abona mzimu wea baka ilo gore, naka ezo penya, oba chikono wana mzimu, ngamato awe anama. Ni abona, ngauri asabonari oba oito abona nao, bono libona nao labangwe, loba lukwa tsezo, zika gara ngamato anama. Zitonga rutendo runa mishumu, sazo zwa ambi wangazo, usikuwe pirao, Abraham, Hana, oba sina biblia ubara na Evo, pezi oba mporufita, bono lawe na rutendo lwawe. Na zoba zichibona na soka kea. Taba ngu uri aile kanyenge nendira. Uri aile kanyo uri. Uwa bachiko ya ubana rushie. Pezizora ro. Wana rushie. Nga uri bono la wala rushie. Zoba zwe abachiko amba ngazo. Nikoye ubanaro. Nikoye ubanaro. Pezimusi rushie rushibegwa. Sone zoba ngu batu. Uwa bachiko na ubona ngamato avo zwe abako ubona kabona. Unomusi ni chia uchira zune na tena mbilini anu. Zune zo batu ba diva mzimu. Na odiva zune zo kwete ya ka inu. Nga ndira ine na chira. Heo ndio ndira ine na wana mzimu ngalito lanu. Nizikae, sote zwe aita. Sote zwe wazi zwa wudhi. Sote zwe aita edabamu. Oto damu umutu uri amara bereli. Musi mabebo arushia, achishika. Isaka, yone, yone tutuwezo. Ye amarangira panda ka Yesu. Yo kwa tiseza bono lawo usika une batu. Wakono vona uri zoba vona ka bono. Zoba zingo. Tune chumwa chipinga, huu divita uru haru tendo. Uvera huko kotoro. Nga chipinga cha chikati. Kanji ni kakati jine razi isa ka Yesu. Hobo ukakati zo isa oyobo kaso. Ningani, oba magumo ni abuchiro hawe, vana wababa wabaro, zigamela zawe, unotundu zawe zote zwa zofera, naone zo chinyazo, unobuchiro hawe ene mune, obo kwa shakano vaka kari ya to yawe, uyakana ya mirenje yawe, ngasumota, oba uka kati, zia dikombe cheza, hapo ni one ututuwezo ya dakae. O vana na basazi matekwana na musi, ara ni chingarevele sa umona, naone na wana uro sendera anika ubuya. Amrena, woi nino vula ondobezo ya miya mketwa. Ninga digo godo tanga zvimwe zvipi kana chimwe chiti chineno ita chine Satani akono chikopera nonisa kuno uya namuya wabukuma ngomuhamu waone chimbidza ndira yote kafurufeso dzamudzimu. Hani ya uri muthu ane abvividza saene ane avana muya muketwa achingarandura filiti la ino bibiri saline asilona ningasizviite. Zvisina ndava uri newavurereri yani, uri newerakazvividzo zvingana, uri dzina lano likadzibugu ngana, ari amuya muketwa wabukuma ukaini, zvine zvavaili ipfi lovona dzwa, nidobona murayidza waawara, ngauri nemuya muketwa une wazviita. Kuzi tova na chimwe chiti chinozvifunga kuti wedzo ichiida kainu, uno arari huna, aranashera madhi kamavhu, 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 uno husina mbeu henepo yausvika kayo, angavuya hani abveredza chimwe chiitu. Hauna chitu henepo chaubveredza. Hezvo ni uri vanangiwa pedzi vamudzimu vatozvibona, vanangiwa vamudzimu vozvibona ngachipunga chanwake, chipunga chamushe, chipunga chaYesu, chipunga chavapostora, chipunga chaLuther, chipunga chaWesley, chipunga chapentecostal. Ngauri heyo vaimbeyo yeyo havaikali pasi musi chituwedzo ichisherwa. Zvino musi tutuwedzo ichisherwa uri ikuvanganye muserwa. Ndihavo vanangiwa pedzi vane vatozvibona. Yesu uri ndiyaurivuwa kotsi uri iwo wodzumba hezvi zvitu kamato avatari navadivi unovasvidzumburura kavushiye vune hatoguda. Zvino tutuwedzo yosvika kazo, zvino musi tutuwedzo uchida kaye hezvo zvokona ova anazvo zvenezvo. Zvino ri awanurusa hudha chipinga chaedzi kakati musi mutsiko ukati unoniraveresa umona namusi raveresani kanyimene ine rakuchira kayo. Na ari kuchida ka Sodoma na Gomora lachizvino, na shango alongovuya murau, liyalova lishango lavanda, lelachinyadzwa zvila ngamuriro. Na Yesu angori kaluka muketwa, ndimayafumisumbe, nayaufumbirimaro, nayaufumbiritaya, na ndimanafuraru, uri, ungazoraro maduva na Sodoma, zvidoraro kauya murwa wa muthu, musi murwa wa muthu achidzumururwa.
What is a revealed is a secret.
Udzumbururwa ndimini ndimusi chipiri chichidiviswa. Dzumburo ndiya udzumburura kana udivisa chipiri. Zvino hezvi zvitsvo zvezvadzumbya kazvikati zvachividzo zvoto zvino zvikodzumburura zvikobviserwa kagara. Zvino ringa amba izvo uno ara nemudzimu asakwatisa izvo. Izvo zvokakeya neavona mudzimu atodi muti namutii uri ataruchidze filawe ndiene mutaruchidzi waene mune. Ori musadzi wachipofu dhova muti watovera uno araro ari kave nacheedza uno chavahoni uno ari kachina chikati chaLuther, chikati chaWesley kana chikati chapentecostal. Chikati chapentecostal hova uchitova uye dzedzwa hamupo dzibuya wamurau kachividzo bedzi rikuchira kachipinga chamadhekwana, rikuchira kachipinga chaubvidzerwa hamuserwa nda. Nomungasamusi zvova zvikondawo uri vakatolika vavone Luther, navaLuther uri vavone Wesley, navapente vaWesley uri vavone chikati chapentecostal. Ngaurero zvekondo uri pentecostal vavone chino chikati. Zvodzorera uvanga ine ndira, ngauri zviwera kambeu yonaingiwawo naone heneyo fedzi. Hezvo ndizvine bhibhiri yafunza vangasi zvivone. Yesu oita navarabhera ari vova vopofudzwa, vova vasazvidivi. Zumburo iyarivudza kachino chikati chachividzo chaLadhokiya musi obviserwa ndachividzo uri vapedzi vatumufadza vashoniswa mabofu naone avazvidivi murau hapo avakono zvibona avakono zvipfesesa vohwari yabukuma kamaitere. Pedzi yererwani ipfi lamudzimu lokupesonga mulomo waso Kristu mudzimu muti wamba siko rive hone ova ene weava hone ubva mutoni washangu weya amba maipfi unokauve naone zvabahoni. Ngauri ori ova ashangoni naone shango loitwa ngaye uno shango lisimudive bedzi vanji vevamudiva kavo oneya manda uri vave varova mudzimu. Musiki mutii naone musiki mutii ene mune musi achibvisa Lazaro vafuri ori nisongoerekanya hezvi sazvisongodhowereyawo. Ngauri awara iyadha musi vothe vari mabidhani vachidopfaipfila murwa muthu unovabvuwa. Mudzimu mutii weari kaove nachedza ori pfila murwa muthu ridobvusa avo vari vidhani zvikotiyauiteya ngakharamwa yazvo. O amba kaube na chidhuna na chisadzi na zvimwe uno zvote zvimimwa na mimwa yamadhana panda musi zvichiteya. tuti wedzi yosvika kana profita Yesaya ari kari nemwana begwa muronechedzwa dzina lawo lidzobvidzwa mulauri mukororo wamunaro mudzimu wamanda kotsiwa lini nalini minwaa yapera mimwedzi minwaa madhuva dzivege minwaa yatandurukana minwaa yamadhana yatandurukana munopera minwaa yamadhana amawe Emmanuel abegwa namusadzi wachipofu ndingani ndingauri zova zoambiwa ngameme dzamuprofita odhoriswawo wamudzimu mbeu yozvarwa neabona uno iyo awara khulu ari nani ndotoda kumukumbera bono kana chiga ari ndidova neya chiga chiga chalini nalini musadzi wachipofu udova muti watovera chiga chalini nalini zvinoriwana uri hedzo dziawara dzataidzo dzavukuma ndiyenepo une mweya wamudzimu wajena ngomu otendera vana vavaheveru ujena ngomu dzivanira muriro pana musi asati odzinginyisa chanda pedzi musi achidzinginyisa odzinginyeye zvinorijera njere apa kaluka yone ndima fumi sumbe nandimane afuraru uri ori madhuvani aupedza uri murwa wamuti udodzidzumburura sazvo yaita panda sodoma nagomora nayo nenyime neifanawo idzoiteya oamba ngaamushe ngaa huno ndikumbera uri nimupfareri husi ngaamushe pedzi ngaano ake hauna ari vatu vova vachikoula vachikounwa nazvimwe vachidziyana nautarana zvenezvo abverera ari zvino mungazvova zvihone madhuvani aloto zvitoraro musi murwa wamuti achidzumburura zvinoraveresani murwa wamuti odzumburura kachigwadha chaabrahamu samuti muprofita kachiumbiro chamuti wanama mutu zvawe nabhuse kazviyambaro zvawe noabrahamu amuvidza Elohimu zvino yesu opupedzisa apa uri madhuvani aupedza murwa wamuti udodzumbururwa hapu kachigwadha charushaka rufanawo mbeu yarutsinga rwaabrahamu panda musimuriro uchiwa erwani chividzo achingatanganedzi dzimwe tanzi abrahamu navo avongoraro murwopu rupeswawo weava achikoraveresana nae odhiswa murwa waizvo uno chividzo chikoraveresana namurwopu rupeswawo udobverera murwawo wamadhuva vusumeri udodzumbururo bva matadhuru zvinorivona izvo zvikagara vukuma zvitiyauraro zvino chitu chichoto chine chakotewo vahone ndichimwe chitu chirarawo chichijena kamutu mudzimu kwatsedza naumuvudza naumusumbedzo rwaizvo ndizvine zvatiyeuiteya naurinikoya uhu sazve mushaita ova satodumboporora havo vana pedzi mudzimu oamba naye kachitaka chidhugawo ova satoduya pedzi ova chikoteya uya mushe opfangaye saene ane ava yehovha muhuru pedzi zvenezvo ova chikono muvona ova kachibumbiro chakavuya muriro ndopfangaa iwe pedzi zvino ndiauvona ovonwa kamini ipfi lavo lokotsedzwa mudzimu obvudza abrahamu uri vatu vavo vadojera shango lavandarwa nemwaya yadhana pedzi udovabvisa ngachanda chamanda unojera nenjere vechi chitaka chidhugawo chonea kotsedzwa kazve muprofita waabrahamu aamba uri zvidoiteya mushe ori ndopfangaazvo pedzi zvino ndiazvivona zvino rine ropfa uri madhuvani aupedza murwa wamuti udobverera mukati yavatu vawe naone adzidzumburura kavatu ngandira ifanawo yeaita ngachila panda uchinyadzwa sodoma murwa wamuti oita mini odhiva zvipiriswa zvava zvikambiri yasara adhova neabrahamu pfurupedziso abrahamu opfa ipfila mudzimu angava omuvona ngandira inji dzopama nawo atidhiviri oambisani naye ngakamiloro nangakavaprofita pedzi echichipinga omuvona ndopfanga iwe zvino ndiauvona uno chividzo chopfanga mudzimu vovarangai nazve aita napfurupeso dzeaita pedzi zvino ri amuvona ngamato asu zvifanawo nazveyobho aita ndopfanga iwe pedzi zvino ndiauvona nene pamba node mushe kaiyo kakati ahuwerera unoriwanisa uri kaeksoda nemafumi ina nimana ya ufumiraru, usikakaya ufumirati, musheka wotikereze ya huru, apo na vana vaisraeli, kutuwezo ya sukakaya, naone amba, zoe abachi kutia uamba, asa diburu ozi amba. Ni abona, imani unonibona uchidza mudzimu, mudzimu oba asatu amba na eni abona, kutuwezo ya dakai, vari ninga mini wori visela nda apa, roba roti ya ufera gipita, na ndinga uri, hobo sinama vidapasinei, wori visela nda apa, unowari licha rafa, limusi rochida nga mlaro sazipuru skarchifa, bezi wori visela nda apa. Mushe mporoftachi zidiva uruwa kono shikerela mudzimu, obo kutuwezea. Uno ari, imani naone nibone uchidza mudzimu. Nga uri vaEgipita vane na kovana veresa namusi. Anicha dodova na vabona hapo. Ozvidivani urizova zvichikoyoitea. Ozvidivani, hongo diva zveaamba. Bedzi ngachihadu musi ozviamba. Mudzimu omubvunza uri, utiyo zvita hani. Ari mushe, usongondindera. Chiya rupata rwa uchandani chao. Uno usume ngaro rwanjeni. Uno uudze vana vaIsraeri. Uri vachimbire. Amen. Tutuwezo, heyo ndiyo nendira ine ya dakainu, ara nitikorwara, heyo ndiyo nendira ine ya dakainu, ara notupea, chingwa chidicho tzumburu wa kainu, naone na vona uricho tzumburu wa, ni ambelanta, ndopora. Sone zo mzimu unibuza sone na teo ita, takuwani naone nichimbile, amen. Sone zo zote zo pera, musi nichikono suita gane ndira, heyo ndiyo nendira ine mzimu wa suita, sone zo nimona mzimu achikotibo na zaka inu mune.
That told him to do it. Now,
Hova umudzimu, wea uzori azuite, sino sene zo, zote zo zavazihone, vaisirele vote vobo na tutuwezo ya takamushe, vobo na mudzimu ngamato abo, upande kanyana madu, ubaka ingwe tungo, uya kaingwe, uno inakabu ya muliro, yabaranga panda uyera kakaranje, ofanga mudzimu, sene zo babona mudzimu, Yoshua, obaka warea kakati, Musimbio chinyatwa, naone duwa lichiko swipara. Yoshua, ova mporofita, uno azdiva uri, ara lizombi za wana chikara. Chakubanga na hapu, naone zadha uronaye, udokeru wanga batu vanji. Ngauralo nga iyo awari ya kakati, musi chumwe chiticho itwa. Utoba na chitu chitipezi, ara li aita uriba zureba chiko, shaba, udoba peza, mwana mungwe, pasi. Pezi hoba usina chetho chete nao, chauzita, nga uraro Yoshua, aima, aimisa sonda zwawe ari, duwawe, ima, unongwezi, nembele nepo gibio, ushikandichi peza mbwe yanga, unodubala ima. Bofa Yoshua, achi amba, unosene sobabona mzimu, ngamato abobone vane, kanyito, ningo. Ni abona soto raro, hoba ubutoro, ubona chimwe chitu chibona nao, sachi sakona zei, bezi chingo, bezi dubala ima, bibiri iraro, ati divizi nemo ini watu nerekanya, vane nerekanyo rishango lo bali chigidimu, chino pezi zo diraro, dubalo ima. Kamwe Yoshua, hongo vya ningezo wanuriso uru obati kuyo hani, uzita hani, uri mzimu obati kuyo uzita hani, chitichi chote che amba, hobo uri duba ima. Ozi amba, kama sadhuru obachiko amba mini, nga uri hova umudzimu wa mnea zone, naone ashuma. Chirichifanao kama riko ya ufumitini, mana tukia ufumbili ravu, ara nariketava, sijuruwai, unonasitimatime mbrini yamu, pezi na tenoruzo namba, sitofureze, nga wana zwe namba, pezi ningasi ime apo, nichimona mwana, mumburoni wandu na zi amba, nitio tutuwezi ya uri nizi ambe. Amen. Angwela ni kuambele. Pezi ilo duwa ndo zurenepo matakana. Uno mzimu ni mwatu luanga. Naone ndingawa ndafaka ino pulupiti. Musi ulo lungwaro kondela kuchiro angote. Ndo zurenepo ala machoro ni matakani. Uno ndoba ndi chiko ere kanyaka izo. Uno ifilamba na nne. Arhoro lungwaro lufana na mangwe mangwaro. Dingo. Uno nda ere kanya zoruga. Zingararo hani, uno ari, utoba andari, ari, amba, naone zidoba ngeni ndira, kusongo sutimatini, uno ndoba ndichipo amba na mungu mutu, ndo zurangei matakani, usi na sindi, ndoba ndia neporo matuwa mararu, aona sindi apo, uno ndoba ndo zurapasi ya muru wa mhuli, zisindi azubizada, nina nyane azima sindi, uya zidiba uri azuwa nari kamu huyu, uno ndoba ndo zurenepo, naone muya uchikobu zula ngamanda, Uyeraka iri ya bufumi nta chitoma, nga macheroni, unondoba ndi chiko ere kanya hapu, unochari, uko zima, naone uko toda zisindisa Abrahamu, oto datuta. ndaerekanya hezo zodzorera umbudzango pedzi hezo zvipfara samiswaso ndatakuwa henda vandodzura hone ndaraveresa umona ugai uyo muti weava atyo amana nne auna chitu muya wakusokobudzura ngamandesa unondaerekanya kani ningamandombodhi edhera unondalora izo hai ndova ndisongoedhera ndova ndokokodera murenepo ndoraveresa ndichikoteo dya mukomana wood namukomana thosman murau apo situkunyana uye rakairi yaufumi ntachitoma ala macheroni varimi vothe vannda apo vatyoshuma vatyokuvangana namavele avo nondadhova ndachipfa chichiri uko zvima naone ukotoda puka ukotoda zvingana nondaerekanya zvino atitodi uzvitesa ndikoto yohumbera zviraru zvisindi zviraru ndikotoda zvituku zvisindi zviraru zvitsuku ndikozvitoda ari zvenezvo amang'azo hunondari ndikouya uwana zvisindi zviraru zvitsuku zvituku ari ndiipiyo ndira ine zvadoda ngayo zvoruga ndaerekanya ndosvika apa huna chimwe chitu chinokoamba nanne apa itofanana musini chikopfa nne ndichikoamba nomudzimu watadhuru naino bhibhiri kambiri yanga uwadhivo rizvo ningoo no ene huno ndari zvoruga ndananga petu hoitesawo zvimwevo dhavi rakare lomaholo nembero henepo uye rakamiyero yafutano yechigidi changa chatunu chahone ndari chautoma chidova hapo naone chava henepo ndasikitedza mato anga huno ndareveresa murau ndaremurisa to yanga huno ndaerekanya achitoda tunu chabhono vauraro ndareveresa apo nohapo vobodzura chisindi ndoposa gwangwa kachigidi changa ndachisumba nondova ndichikonovona mato acho matsu chisindi chituku chitsu ndaerekanya ndindi kamwe ndikoedhera ndindidhovhuwa ngaminitisigati ni avona ndikolora ngahezvi zvoruga ndoviyera pasi ndakara chisine naone chawa ubva katavi ndaerekanya zvoruga atidhivi ndaerekanya zvoruga nandiye henepo huno ndichiraverese hunohunohuno ndaya henepo huno chova choedherenepo ndachijiya naone maropa atyoshuruwa kacho bono alipopi maropa ni adhiva ngauraro ndachitakura naone chova chichisindi ndaoma hothe hothe huno ndareveresa umona ndari mudzimu hoyo ova aiwe ndari ndi aurivuwa ngahezvi zvino ndidhototuwa naone ari fedzi woraro nauya timatima zvowamba wori udhowana zviraru zvino chinotevera chidhobvera gai ndaerekanya zvoruga ari ndichikolora ndikoya ubvera panda ngauraro ndandari ndatakura pare yakare nepo yamuri wavoputekanywa ngahoyu murimo wamuivory aniwani chisindi kaezvo ngauraro ndari chinotevera chidhobvera kauyo murimo wamuivory unoenepo adzura chila chisindi chituku chitsuku toni ndaveresa ndaveya chigidi changa pasi uno ndasikitadza mato anga ndaremburwa hapo ndaerekanya kecho apo toya chose zvatumwo ndakara chisindi uno zvenezvo ndatoma utsera yani vezi ori wori zviraru nauatimatima zvoamba ndari hai murene atitimatimi zvenhamba ngauri kukwatisedza honu ndi rumwe narumwaro rokonderawo husiri arari naamba bedzi arari inwi naamba husi arari yesu azviamba bedzi arari inwi nazviamba ini mune huno ndaerekanya ndizvimwevo ndodzhena kaiyo ndiri naone ndi adhiva uri ufano ngauri atikodhipfa ndaerekanya ndidhoita hezvi ngaimwe ndira yoedha nawo ndari hudhova na chisindi chitsuku chinodhobva chikachila chikwara chatsanga hendira unotsini yanga naone chatuwa unochadzura kaliya tavi naone charaveresa pasi apo kauyo murimi chabverera ubva chikwarani chichichimbira unochadzura charaveresa kamurimi unondachitunja satani ori kane wadhivo rimini madhaka odhara ngazvo zvinhu nondadzura nepo usvika iri yaufumi mbiri ntachitoma huno usaitee chimwe chitu zviya usumbedzo remudzimu ndi ene musiku wamatadhurona lipasi vateteresawo ngejeffersonville zvino huna muto uvidzo wright mukomana wudhi nanerotsa uvavona vaitera chividzo veni yatsvirarevo edith mutuku ovaodzvira neporuperani musidzana mutuku orepa nawo ova arwarawo vuchiro hwavo hothe hunorodzurera uraveresa kamudzimuri amupodze murati wawe chirikadzi munna wawe oburawa dzina lawe lova lihati musadzi mutuku wautitikufadza uno musi mukomana Banks nane roya umuwanela luvuda vobika cheri ina todzi kulu nga nta unovaita uri ridzule pasi naone ndiile rote ro dzula umona na tafura rova ritsikwama nga yesu zotoiteya maduva sigati ekurawo uno musi ro dzula umona na tafura ritsiko ama nga yesu nga chihadu nari ungava hoitiya mini ndari mukomana Wright umukala wozvima zvisini vuchiro hwahwote mukomana Shelby utova dhenderela uzvima chisindi mukomana Wood zoraro nakaini ndozvizvima ubva nemwana na nonovuya navona chisindi kamuuyu namuri wagwavava hai mune wanga ndari zvova zvichitova zvisiwo apo ndari chinhu chichote chine ndabhiva nemudzimu mutii musi Abrahamu achitoda tuta ova Yehovha mubveredzi ova achikonodzibveredza ene mumwe ndari ndiatenda uri ndisu zvifanawo nohati mutuku wakare odzura murau henepo ari mukomana Branham hezvo asi zvimwe pedzi ningoo oamba chinhu chone musi oamba izvo muya muketo watsera ngomuka iyo ndira hapo mumwe namumwe wavo oupfa ndatakuwa ndari karadzi heti araro mamba mureme woamba ipfilone sezvo musadzi womuserofinike aamba mweya muketo wokuamba nane zvino uno uri kandi une rutamo rwambiru yawo ndari zvino ara ini muranda wamudzimu ara zoraro zvingoiteya ara ndisi muranda wamudzimu zvenezvo nemuzvipi naone hazvingaitei nemufuri ndari zvinoringedza uvone uri nemuya wamudzimu kana haii ari mukomana Branham mumwe namumwe ovatyorira ari ndidohumbera mini ndari una murati womuholefari odzuro apo ndova na dhorara dzapfumbiri chikwamani changa dzavo muneya dzeyadzibvisa sandamba yedzo musadzi aiti cherede iyerawo kadhorara dzamadhana maviri ngamwana kaila thuku yakare bhurasi tungufa dzavo ene navatukana vaviri vatukana vavo vovava voriki maduva chikoro miadhiva unova chikosokokondisera ume avo unova naya fumitanu mimwaha ya fumirati uno o vavoima nepo vachikoseha henepo kazve ndava ndichikoamba ndari unakotsi name vodzuro apo voaluwa hauna cherede nanti humbera cherede uno uvona arali ichidhodha kachirumbi chavo humbera murati wavo uno uvone arali asadhotakuwa uno achimbira ndazvidiva sayobho huna chimwe chitu chine nadhiva musi ndichisvika kacho ndari ndiadhiva apo ndoima panda vatu vaeranawo kavapfumi ndari arai zvisaiteya zvenezvo nemuprofita wamazvipi ari ndidohumbera mini ndari zvikaiwe ujya cheo yavo ndingasi ujere cheo yavo aravelesa umona musadzi mutuku unonga utotavanya ari mukomana Branham kurutamo ruhuru sambirini yanga ndiuchidzwa vatukana vanga vaviri ndari ndiauneya vatukana vavo ngadzina lesu kristu uno avo vachikomwetuwa vachiseya vatukana vauseya vawera zvirumini zvamume avo uno vari kumedza kuchiro havo kamudzimu naone vadhadzwa ngamuya muketo nepo ngani hezvo ningoo mudzimu una ndauro yaumbura pandava vatu umona na rushaka vunji yavo ini hapa nangei Jeffersonville ndiyakonofa dhirogo iri ravo yatabharinekele zvinhu amen ngauri vodzure nepo vakotecheresa kayo ngauri ndingoo ndimini ndimusi mudzimu ngachiridzi chawe chimangadzawo zvichiteya ndaezvo zvingasiiteye kaicho chikati chicho chavo erekanyani ngava nna navatu vanodobhadhekanywa navo mudzimu achikofirira vadhivareya vote nachimwe nachimwe uitera uneya chishayi musadzi mutuku wakare wautitikufadza asakoni nausaina dzina lawe naone odhiva zvine adohumbera zvone nohecho chova chichitu chihulwanesa ngauri murati wawe zvino olova naone me awana kotsi vakoteolova cherede ndimusiyo nochinyara pedzi mimuya yamutukana wawe ndiya uyanga usaperi uno heyova iawareya uri vazvigave nomusi ndichitori ndiauneya vatukana vavo ngadzina lesu kristu henepo vawera chirumini chamume avo ndivanganangomu apa vane vadhivo rizvo ningoo niyazvidiva niyavona izvo ndizvoone ei ndingani tutuwedzo zvino ndofanga iwe uri iwe wakonosika svindi ndofanga iwe uri iwe wakonosika tuta fedzi zvino ndi auvona nga mato anga ne munhu mbonadzo bonoloitwa livonanawo musi mudzimu o pfulufhedzisa chimwe chitu zvenezvo ndi zvone zvine a do ita cheyani njere musi ni na todheya khamwe sa yoshua o va na todheya hongo vuyaelekanya nga dzinyimele o zvi amba nahone ho va wu mudzimu nani atenda uri duva lo ima nane ndi araro lo zvi kona hani ni songo lingedza u zvi wanulusa fedzi lo zvi ita yoshua o zvi ita nahone aimisa zvanda zvawe kha icho chikhati cha shishi o swikelela kha mudzimu no hezvo ndi zvone zvo iteyawo zvova zvo rekanywa muya wa mudzimu a tshirawo wo vona todheya yazvo uno wakokodza nga yoshua u itela u zvi amba mudzimu muti o vona todheya abrahamu mudzimu muti o vona todheya u khwathisedza lunwalo kha nne ulo lunwalo ni ngoho na lovo mudzimu muti o vona todheya avo vatukana vavili vo tiwawo nahone hovo chikhati chine o zvi sumbedza nahone a khwathisedza ipfi lawe mariko mukheto ya fumi ina ri vona musadzi o tendawo khaye o va na todheya nahone o vona uri u ya todheya ya uri milenje yawe i ṱanzviwe o va khou tea u ṱuṱuwedza fedzi uri a ye kha nyito zvino thetshelesani sa musi pana musi ri tshi vhala o va tshi khou tea u tou ṱuṱuwedza uri a ye kha nyito ngauri o vha o no pfa ngaye o pfa uri o hangwela musadzi zwivi zwawe khongwe huno ari ndi nnyi wavo inwi a si na tshivi khave ene ano thomo posa tombo o pfa ngaye fedzi zvino o mu vona o vo ṱuṱuwedzeya kha u mu shumela hetsho ndi tshone tshithu tshi tshoṱhe tshine na tea u vha tshone tendelani muya mukheto ni vhudze uri ni muita zwivi tendelani muya mukheto ni vhudze uri ni khou khakha tendelani muya mukheto u ni sumbedze nga maṅwalo uri ni khou khakha u ya nga luṅwalo huno mini ngauri zwi to tou dzinginyisa nga kha ndila nthihi ya tshititi ya luṅwalo luṅwe na luṅwe lwa mudzimu a zwi nga fhiri tshithu ara na raro a zwi nga ni thusi nga tshithu ngauri muya mukheto u a kona u zwi ṱuṱuwedza kha inu fedzi arali muya u songo luga na mudzimu sa zwe ra pfuka khazwo ino vhege zwo ḓi ralo a zwi thusi tshithu elwani vha ḓo dzwa vha kholekhole vha ḓo vuwa maḓuvhani a fhedza hu si vho yesu vha kholekhole vo kristo vha kholekhole vha ḓo dzwa nahone vha ḓo fhura vhanangiwa arali zwo vha zwi tshi konadzeya cheyani dzhele o vha na tshumelo ya u mu itela o pfa ngaye zwino o mu vhona nga mato awe o vha na tshumelo ine a khou tea u i ita zino o vha a si na tshithu tsha u ita ngatsho a gidimela phanḓa naho zwo ḓi ralo u ita tshumelo mudzimu o bveledza maḓi na dzithavula dza u ṱanzwa milenzhe yawe o pfa nga mudzimu a tshilawo vhutshilo awe hoṱhe fedzi zwino u ya mu vhona nga mato awe o zwi ḓivha uri ndi ene nahone ṱuṱuwedzo ya ḓa khaye huno ari hoyi ni murumiwa o vha a tshi khou ṱoḓa tshumelo o vha a si na tshithu tsha u mu shumela ngatsho milenzhe yawe yo vha yo tsukala fedzi naho zwo ḓi ralo a gidimela phanḓa u mu itela tshumelo ngauri o vha o ṱuṱuwedzea kha u zwi ita kha muraḓo wa tshivhidzo o umela murahu munna wa dinominesheni kana musadzi na ani koni u vha na ṱhoḓea ine yesu a vha nayo madekwana na musi ara ṱuṱuwedzo ya nga tou ḓa kha ini fhedzi he ndi awari ya u zwi ita fhedzi o mu vhona nga mato awe vhaṅwe henepo vo vha vha tshi khou mu goḓa a vho ngo tenda mulaedza wawe zwavhuḓivhuḓi mavhuthu mavhuthu a mufunzi simoni wa kale o mu tendela a ḓa afho uri a kone u tama ngaye vo vha vha sa tendi uri o vha a muprofita ngauralo musi zwi tshi vhonala unga diabolo o zwi shuma nga nḓila yone uri ene ambe zwi o amba ngomu hawe arali ho muthu o vha muprofita o vha a tshi ḓo ḓivha uri yo musadzi ndi wa lushakaḓe ane a ṱanzwa milenzhe yawe arali o vha muprofita a vhona o vha a songo dzumbululelwa zwone uri ndi ene nnyi hovha hu si na ṱuṱuwedzo na nthihi ine ya nga ḓa khaye ngauri a hu na tshithu afho tsha u ḓa khatsho fhedzi yo vha yo ḓa khaye mato awo o vhona seli a u sasaladza huṅwe na huṅwe o tenda uri o vha a ene ni a vhona ipfi ḽa vhaprofita o zwi ḓivha uri hayo o vha a maipfi oṱhe a vhaprofita o vha o khwaṱhisedzwa khaye o zwi pfa uri o vha a kha ḽifhasi fhedzi zwino u a mu vhona lavhelesani zwe a ita o vhona ipfi ḽo itwa ṋama mesiya imanuele musi achine atendero kaurara hawe harutere ulanzumbure zwe abazona kachipinga che abakochini uri obangwa nemzimu yabo baita zvinisa ene abazona ayapanda shumana today yawe asadhuru kuti ozvita hani heyo ndiyo nendira ine pozo yavukuma yadhangayo musi nodzumburirwa zone uri orerurwa zvivi zvawe apashekanyerwa kuchinyano nongaanto dzawe inoinopodzwa musi zvotutuwedza kainu kuvaona vuhone hawe hapa hamariko muketwa wafumi ntii kana luka muketwa yaufumi sume nandimanatuku yafuraru uri ukoya udzidzumburura madhuvani yaupedza ukati yavatu vawe kamuti wanama sazve aita panda sodhoma musi nichivona izvo naone chimwe chinhu chadhaka inwi dhokotera lingari ripfuko ikadhivaonepo murwadzi yanga ari tidhivi uri ndikoyochimbira hani pedzi ndikoyochimbira naosodhiraro ari dhivi uri zvikoyoita hani aya pana umushumera ngauri tutuwedzo yodhakaye yodhakaye uri heyo yova iawara hoyo ova emurumiwa hoyo ova emesiya weava chikotiya upodza naone azvitenda uno ova chikotodza chimero ichiitwa kaye uno aya panda asvina chimwe chinhu chisumbadzo uri angazviita otoyeva ntatu tuwedzo yawe raveresani mudzimu ovhura zvisima zvatanga dzamitodzi matoni yawe mato matie aapfa ndevedze dzamupfa mato yazvivona zvavhureya nadhakaro zvinozvo ulamunwe mabudzi marafu onetshedzwaonga mudzimu naila mitodzi ichikoshurutshera pasi mudzimu obveredza dzitavura ngamabudzi awe nanga mitodzi yawe oshumira dzitodheya dzawe todheya mudzimu achirawo opfangazo pedzi zvino omuvona ova chikonomitera chimero o mita zvivi ndingani nisaiti ngauraro musi nichivona dzitodheya zvino uri kunitodha chimero yanu zvino nivona ene wenavuya napfangaye kabhibhiri romuvona usikopirawo achijenangomu apa nazve aita romuvona mutangano ngamurava mutangano uno chimwe chipinga ridzura richirotora naone rivopamba nawo niri eli azvidiva uri rumwaro rozviamba o ndondondozvivona zvichiteya neavona ari na usvera zvivona nawo zvichinga azvikoudha kari nengandira yone auvona rihuchinga una chimwe chiti unga ari anova nechikoshera nechikodhiya mechisi naone naufunga ari mechisi usina salifa katoro yamechisi ungasifunge uno ndingapfarura napfarura napfarura pedzi arari mimwe mishonga youvuraya salifa inepo aungafungi ahungavi na chedzo pedzi ara mushonga salifa ipferurawo kametaro ichidho idhova ichehenepo musi uchipferura udofunga uno musi wavukuma ukwatisedza avukuma amangwaro amuledza walino dhuva uno navona vuhoni yaisu kristu musi nopfa zve aita kavutshiro hawe naone napfa mangwaro achiri hashanduki murova namusi nanarini naone pananyime ya sodhoma ichinenge ngambiti dzamudzimu kuvona yesu achiuya vukati yavatu vawe ovumbya kanama yamutu naone aita chinhu chitii cheaita nene zvitiosvika mimweni yashu usvika vugarani zvitioita chimwe chitukarine ndingani zvikorota ubva kaizvo nopfa kabhibhiri zveaita uri hani musi musadzi achikwama nguvo yawe orembuliwa naone amuvudza taidzo yawe uno rutendo rwawe romupodza zvino okurupesa uri udoita chinhu chiti hapo pana musi shango lisatopiswa naone lishango lidhova likanyima yasodhoma testamende ntswa muprofita profita wamudzimu profita waprofita mudzimu waprofita vothe vudhalo avo mudzimu kamuviri mudzimu wa ovona dzonamani musiki wagenesi haleluya ndipfi lawe ori zvidoiteya uno rivona nyimero yasodhoma rivona shango kaiyo nyimero zvino rimuvona chisira pasi naone achita kokotoro zveamba uri udozviita zvino ropfangai zvino riyamuvona ndopfangaiwe ngandeve dzanga zvino ndiauvona ngamato anga amen ndimuvona ngamato anga nemunhu itiya uva awaradhe chitova chipingadhe ukwatisedzwa haipfi lawe chipinga chothe musi ipfi lichikwatisedzwa hezvo ni mudzimu achiamba kaipfi lawe achikondivona dzaene mune uri nikonomuvona zvino apa ndipongwe tuku yakare ibvo chitaratani kuwera kaaletare panda yesu una tanzwa mwenye yawe nga mitozi. Una una aipu muna nga mawuzi yawe. Muzimu oulise. Arungwe na unwe une haya. Mapungo madipa e arerwa. Lichani Yesu jambi wete na uhumburwa. Ningani labele sani uru obo chikapara hani. Pezi chimu chidichoda. Obo na ifu la purupezi iso. Uvatimine edeli. Yesu imbeu ya msazi. Ido pia shikanya toya no. Obo na mesi ya wea begwa nga msazi wachipofu. Ozifo uru oba chikotea ubegwa nga msazi wachipofu. Pezibo foru hoi mutu ukalipasi. Oforu oba una mfunzi mtuku. Mporofita. Wea poza baluaze. Atenda izo. No apa, uwa velela chitaratani, achiko chimbira, achimona, achiko arabele somona. Uno arabele santapo, uno abona dikita lihuru lichiko itea. Apu upa jarata, uno arabeleza, uno oba aenepo. Oba aenepo, chimo chichari. Hoyo ndi eni, ni abona. Oto da zezo pezi, uri atutuweze. Bona nizosa itea, obona ifila mzimu lo ituwa nama. Ofanga ndebe yawe, zino abona nga mato awe, zino mwena mungu, uwasdiba uri, uri na purpose iso ya nyimele ya chivizo, duvali na upeza, chivizo ka nyimele ya chua zino, chingasha vureza minayo ya mzimu, mushimo muhuru, chingasibu ya chavizela msero anda, ndichipia chino dozita, chapende kostari, nitia uri hai, na chiticha zingwe zote, helo ni gwati lirekabere, helo li ava, libona na kokoto na sabere, pezi auna na zwabere kaso, li afre, pezi toro ivanepo, vadi misa, vadi buraya wane vane, hapo ni hone, une baroba hone, vato ba matsinde, pezi vere lo pili nga kainepo, unosino sa tomo bumba chibumbe ocha msero, toro ya bere ya wera mafuni, nga kashikati za suisu, itia ufa, musasarati uri, ningani mzimu wakati chero, achi nga fura ruanjeri tsuku, aima naone alichabo baki, Kresa watu mpazao, batini wanazindao, naone wapiswa na zungo zote, aturange intasa unga, uko zisea. Munyazi atu mpazao, na hango diva, ngandaa msitore ambe uyowe na mafuni, yote ufaka yeso, jikatu za suisi, sabunga toro ingwe na ingwe ya vere, ichite otapa aseli pasi, naone ya suitwa, uvereza kambu ya zezo, ya utoma ububuhari bubiri haluta, Tinde, yote ya udanga kaba Wesley, uvainepo utero vele za maruba, marelevuza, chikatichi urucha mfuzi rungwa. Yote ya uvele ya kapentekostala, utero mbuye zeze ya zimpo, zwata dosika kaupura banangiwa, zibona na satoro ya vele, zifureni, auna vele apo na ruti, utoba kwati, pezi mraungomu apo, zwenezo, batomobu mba chimiso cha ruti, chimiso cha vrabu. Chimiso cha wili, chimiso cha chivizi cha mzimu. Uno vote wa dimisa, uno zichitova rufu kukotoro, uno hoite ya mimi. Pezi ni uzumba wa muhabele, loba lichiko alu wa chipinga chote. Uno litomo vela tungo, vele la tomo bonara. Hechi asi chikati cha pentekostalo, hechi ni chikati cha duva lopeza, hechi ni chikati cha msero, hechi ni chenze cha madekwana. Hapa ni hone, une malaka wuna yati ofreze, uteve zira ndire ya mzimu. Yesu ndi luka ya ufumisu, menima natuku ya furaru, uri ivreze, hobu ndi habu vili, uno Yeremia na bango bote, veyo ele amanga habo, aba anu maduba, heli ndi duba. No famurena, uno soba zichiko velele, peji zine ndi azibona nga litolanga, nga kazu inji, ndi wangana bakope, ndi wama zwipi, wofu wawo, abu boyanisi na embrasi, na manditi abu ote awita sote se mshaita. Asongo vya zomu zinginisa kana aroni na ruti. Vodiva ye sayobo. Vodiva urututuwezo yabo yon vakanyi. Vodiva uruhoba uararo mamba mreini. Ano bibili ntie amangabo iri. Vadoda maduane opeza. Makopeli. Ito denomination za vrereli. Musi chumwa chitichotoma. Linyo orango otoma. Musheka na bone. Arare otoma bone. Mushe oba chidova a. Amukopei, shino rina chika zote za watarukani, na zungo zinji, shuzote zine za kuringe za ukeza mumburo wano kachiti cha mkuma, cha mzimu, chine mzimu sumbeza sacha ngo, ngarungwa rurawe.
We've heard of it with our ears, now we see it with our eyes.
Rofangasho, nandewe zashu, shino azibona nga litolashu, amen, nani astenda, mbiru zashu zote, tutuwezo. Unongailo dhuwa, musi mroa mutu achizumburuwa, mroa mutu, Yesu Kristo achibono atopukati ya batuwawe, mutu otera pasi apu panda Abrahamu, nachigwada chawe mutuzwawe buse kazviambaro zvawe mutana wowo wemburichira kadeni ari ugai mfumakadzi wa usara husi SARAI SARA ABRAHAMU husi ABRAMU avidza dzina lawe ari ugai en ari udeneni murawawo ari ndikoyo udarera uyanga chifunga cha uchiro uno asechera ngomu wawe ari ndingani ose zvino opurupedzisa havo vati ndibone vevavo voturucherwa muroa purupedziso zvino hatina ndava uri vatu vachira hani kahedzi dhinominesheni vachiri vakuturucherwa kristu nyendo dzavo dzisumbedza uri ava kuraro izvo ndizvoone nyendo dzano dziaamba upfuura maipfi ano zvino vakuerekanya ngazvo ndiuengedza miradho yedhinominesheni kudzona vamwe vatu mumwe hapa nahapo voturucherwawo uyamureni vakuraveresa nazvo dhiraro kave nevopedzi utotidzumburura ene mune venevopedzi vatopfesesa vanangiwa pedzi vopfesesa zve ava ezvoni tanoerekana huna vatu vaerawo kamiliyoni taru vayudha kalifasi hovo usina mutiika vararu wave wehavo yazvidiva uri ova henepo usvika onodha naone onotuwa neavona bedzi odzidzumburura ene mune kavo vevavorindera yohani murovedzi nanavapostora vovidzonga yohani nazvimwe zvinji naana wabhofu ngechitembereni simeoni chipe wedzova zvodzumburwa kaenga mweya muketwa uruko yovona kristu avo varangapanda vote vaurwane vavurereri voratheoloji nazvimwe vopofura uyanga une vangava ngawo mvura pedzi ingakona kuarusa mbeu arani mbeu yonova henepo uno savunga nova nechichiri urangani kakotsi anu naone nova nesadhivi bedzi nova nekakotsi anu bedzi ngakamudhavi wambebo wame anu noitwa vavona dzvawo kaufana naye uno zvenezvo uakona uamba nainwi mudzimu mudzimu muuru ari na vuchiro vusaperi zvenezvo chichiri chavuchiro vusaperi chova chikamudzimu rangani unonova nihenepo nova nekangerekanyo dzawe dzina lano nazvote uno ene ngaudzivera panda onitera uri nivone hezvi uno voini wenasitiwe aninga wina zvivona bedzi erwani ngadzina lamurena yesu aware pano nani ngamutendi neani vuchiro anukaye mikotiya uima chonofira iri yavutaye karikota misoto dzashu ndopfa murena nga iwe zvino ndiauvona murena yesu patochedza ava vatu musi vachirindera zvino ndikoya univusa mbudziso ndikoya unitendera utendera miye muketwa ndiyapfurufera uri udoraro tora mimburo yanu dhirugisereni rumurani mweya wanu nonimbone arani chitenda zvapfuma uno arali na wana uri huna utimatima utukwenepo nani ndoimisa chanza chano iri nimurena yesu ntendere ndiuvone ndopfanga haiwe bedzi atiyativuya ndatouvona ntendere ndiuvone ndidzotenda zvote zvoruga izvo ndizvone navahone vamwe apa vasamudhivisa muchidzi wavo imisani chanza chanu neri arali ndindi muita zvivi bedzi arali nda arali iwe arali iwe watontendera ndauvona murena yesu vona zelipfi line wako amangalo ndiadhiva uri yobho ouvona nga uraro ndiadhiva uri abrahamu ouvona nga uraro ndiadhiva uri vamwe vote vouvona nga uraro ngauri lova liipfi lavo lopfurufesiwawo lichikokwatisedza ndopfa zvinhu zvote zvopamba nawo namanditi nazvimwe zvote bedzi ndiapfesori huna mureza waduva laupedza shangoni wewaambya nga murumwa mulamboni ngagididhataefura ruraru ndopfanga dzichumero dzapodzo zvonokuiteya naone ndiyazvidiva uri musi hezvo zvichiteya zvingasidzure kamaitenda dhinominesheni ti yekare azongorumerwa izvo azongovuya zvadzura apo niya arani mushe odha ari karipate gungwa sazveno ake aita ripapa mari richiita nautsana murambo richibva igipita ini avona hai ova na muredza ubva wamudzimu ova nambonadzo ulamuprofita achitakuwa muponi ova ufanira usumbedza israeri henepo avongova na muprofita ura mimwaya madhana mano avongova na muprofita uno apa kutakuwa mprofita uponi wo ba bofanelo udiva uri chimwe chitu chova chichikoyoitei Israel hapo hango vana mprofita wa minguwa ya madhana. Una hapa apela Yesu uponi. Una musati simani ari. Muna wanga yele kanya uri iwo mprofita. Tuna arongo vana yele wa minguwa ya madhana maana. Nga uri odivaso sabasu mbidu ni yawe ni abona. Tuna ropu lupeti iswa. Chikatichachi vijo nga kabu abie zizi. Una rova hapa. Peti opu lupeti isa kama leka ya vunu. Udoteve zandida yawe maduwa na upeza. Tune za dhetea. Ushalikisa mbidu zabana. Taumera karutendo la voko. Tiro wa apostola uiterenyo ndivo muchibidzo chitiyo kwashekana kanzi denomination nati izimu zvikwashekana nga zvipida usika zvichifa zvova zvihwari uno zvenezo apurupedzisa nga awara yemulaedza wamurumwe wavusumbe mapfundo asumbe adzumbururwa zvipiriswa mudzimu zvidorerwa dzumburo yapfumi musi murumwe wavusumbe achitoma huera mulaedza wawe Usi chumelo ya podzo, mulaedza une watevera chumelo ya podzo. Yesu ova mutanga muhuru, enda pedzi achikupodza malwadze, bedzi ori musi nena kuti angari muti. Hezo zvova zvakakeya, Yobho ova amuhuru, usvika chimwe chinhu chichiitea kae ne abona, zvidzorera uva nga ine ndira.
Will you accept him now? Raise your hand, say, I do believe him, I want to accept him. God bless you. God bless you.
Tendani, nani dhomutanganeza zino, imisani chanda chanu niri, ndi araro umutenda, ndi koto dhomutanganeza, mudzimani potucheze, mudzimani potucheze, izo ndi zone, zino zulani pumule nao nini rabeli lo chikare nyana. Mudzimafu neo, kachino chikati chao dikumeza, chiko ya uvachipinga, chinga uichi, musu chidoba na mubando. Wa mutata abulimuduwa, numuruwa mzimu odota, achifwa mataduru na mkosi, na ifila murumwa mguru, na rupada parola mzimu, wafeloka kristo badovuwa. Numuwa na mungu washu, uadiva, na utaru kanya matikwana na musi kosi, urikotea uyopindule na ifili wana lingwe, lina ranea, na ifili wana lingwe, lina raamba, na ngereka nyuzirimbili nizashu, rikoyo tipindulela. Ndiya urabela mzimu nga zina la Yesu, uri utanzwa mbiru ya imwe na imwe rifano, tanzwa mbiru yanga, tanzwa mbiru za haba batu, nongabe richulugela mrena. Naone ngabe mato ashu achimuya achifuruwa madikwana na musi, uchirogona bugara mzimu ramanda ote.
We have heard of him.
Rofa ngaye, o koti, mzimu rabela uri utendele, rimubone, zitendele koti, tendele zizipatichezu, ndi arabela. Nga zina la Yesu Kristo, amen. Elwani mbiruni yanu, hena dzura hone, itani alitare yanu tuku, irini murena Yesu, jena mbiruni yanga zvino, ne chimwe chitu cha, chimwe chitu chine ndinga chifarira kacho, ndendere ndifete tuwedzo ine yambudza uri iwe uhone. Zvino maifide au amba kavatu, chahani chone, chone chitu chauita, zvino mukoyo humbera murena mudzimu, humberani. Nibangana babweni bane bachiya dziteipi nopfanga chitoba chipinga dzimune wanga na rusumbedza ayo magazini na zvimwe mwapanda musi zvichitea science yakonderwa ngazo henepo vo murena Yesu oambadzwa kare naone na ila wiki chena nazvino nabona kabhibiri kanzumbure yautom na Daniel muhatu ni muhuru wa litadhuru na lipasi enepo musi science sakoni uzvivona ene ine Nokaula beleswa, ndange ka University of Arizona, ndange pasi Mexico, vakutora, zoba minguwa mibidio pelao, no zoba zo ambi wanepo, zoba zo raro, zuko ya witea, urangani. Minianga mzinginyo wa Alaska, labelesa ni Hollywood ichiwela rancheni, labelesa ni mwene arasa doraro, hatu uya ambuza chumwe chitu choka keao, idozi itani abona. Mutano ulaveresa naone nibone, ara nisa kuchira, kau varazi, awara za diva zwakari. Auna mutano diva urunipio awara ni ya kubu ya ngao. Pizi ndia diva chitu chiti, liate endaka njimene ya ngaya zuino. Ara ni kamumbulu wangawone. Naone ara ndoba nisi mkreste. Ndani chidota kaira uba mkreste wa kuma wa bibiri, usi wa denomination.
Don't rely upon cause you shouted.
Nisongo purpera kauri no huwelera. Rozipa ano macheroni. Razi sumeza ngaka ifila mzimu. Zote zi ndaru funu la mzimu. Azungu eta chitu na chiti fezi utovanga rufu. Nisongo batindeni. Ivani kapchiro ni abona. Ivani na rutendo kamzimu.
Do you believe?
nani atenda uri mudzimu waitai pfulupeso we adivona dza ene mune kabuki ya Genesi no adivona dza kha Abrahamu naone aita dhembe mudzimu muti oitwa nama muti wa nama obegwa nga musadzi wa chipofu wava umuviri wa lutadulu apo zoto raro pedzi zvenezvo musi achida kha muviri wa nama naone ova muti mutii naone achita zvitii nani atenda uri arali mudzimu achinga wana muti we apfulupedzisa uita uya nga malaika ya vuna ndira ine anga amba nga khayo udoita chinthu chifanawo cheamba uri udochiita henepo nani atenda izvovo ndi atenda udoralo na enevo nani atenda uri ni ngava na lutendo lwa kukwama nguvo yawe lutendo lwawe lwa kukwama nguvo nani atenda zvino henepa uri chimwe chinthu chi khou amba na mbilu yanu chine cha ḓo ni vhudza uri ni na lutendo lwa kukwama nguvo yawe ni atenda uri ni nga ita izvo inwi swikelelani naone ni kwame nga lutendo lwanu hu si nga zvipfi nga lo kunawo lutendo lu songo tshikafhalaho itani uri murena ndi a tenda nga mbilu yanga yoṱhe ndi khou ṱoḓa iwe u tshi nkwama ngauri ndo u pfha u tshi zwi ita zwino ndi khou ṱoḓa u zwi vhona nga maṱo anga nṋe muṋe uno ndi nga si u kwame zwi dzhia mudzimu u kwama nani atenda u ḓo zwi ita ndi khou lavhelesa murahu hafha kha tshamonde tshanga hafha zwi vhonala unga hu na nḓila zwi tou vha sa musi ndo amba i khou kokodza kha iyo nḓila ngauri ndo ilaedza kha yeneyo nḓila zwino i ḓa zwavhuḓi ndi mufumakadzi o dzulao apo na munna wawe ha bvi fano u bva Texas Dallas u khou tambula na munna wawe u khou tambula u khou tambudzwa nga vukonḓi o vha na muaro izwo ndi zwone munna wawe u tambudzwa nga chimwe chithu kha mutana wawe thaidzo ya mutana vo khotsi na mme Corbett u bva Texas Dallas Texas ara izwo zwo ralo imisani tshanḓa tshanu ndi mutsinda kha iri izwo ndi zwone a huna nḓila shangoni ya uri ndi ḓivhe izwo tshi tou vha mini ndo pfha nga ha iwe nga nḓevhe yanga zwino ndi a u vhona ni a vhona zwine nda amba zwino vhusani avo vhafunani a thi athu vhuya nda vhona vhutshiloni hanga ndo pfha nga iwe nga nḓevhe yanga zwino ndi a u vhona nga ḽiṱo ḽanga ara na nga tenda mudzimu anga bveledza zwine na vha na ṱoḓea nazwo munna o dzulao apo na tshanḓa tshawe kha tshitefu tshawe na uyo mutsiko wa malofha u a tenda uri mudzimu u ḓo mu fhodza muṋe wanga wa ralo wo dzula na tshanḓa tshawe sa ezwi u a tenda uri mudzimu u ḓo fhodza uyo mutsiko wa malofha imisela tshanḓa tshanu nṱha ara u tshi zwi tenda zwoṱhe zwo luga u a zwi ita a thi athu vhuya nda vhona munna uyo vhutshiloni yanga a thi ḓivhi tshithu nga haye fhedzi no zwi pfha uri yesu ori hafha kha bivili uri u ḓo ita hezwi zwithu zwino ni a zwi vhona ni a vhona zwine nda amba arali iwe wa nga to tenda zwithu zwoṱhe zwi a konadzea kha vho fhedzi vhane vha tenda zwino dzhia lwa ngoho lutendo lwa vhukuma u zwi ita fhedzi arali na kona u zwi tenda mudzimu u ḓo zwi tendela hu na mufumakadzi o dzulaho murahu apo o lavhelesa kha nṋe u na thanga yo zwimbaho kha gulokulo ḽawe mufumakadzi o dzulaho nga tsini o dzula tsini hawe uri a pfhesese hoyo mufumakadzi hapo u na mutsiko wa malofha na evo izwo ndi zwone mufumakadzi o dzulaho tsini naye u na yone yone thaidzo na evo huno ha bvi fano bva Kansas vha khou ṱuvha vho Mephilis kha vha tende kha murena yesu khristu huno vha fhole na vha mutenda na mbilu yavho yoṱhe ni a zwi ṱanganedza ndi zwone zwenezwo ni nga vha nazwo zwino niri izwo zwi amangadza hai hai yesu ori dzina ḽau ndi simoni umuri wa yona izwo ndi zwone ndo pfha nga iwe nga nḓevhe yanga zwino ndi a u vhona nga ḽiṱo ḽanga zvino aniboni zvo zvaitea mumwe muti ukosokodzura nepo oraveresa achitenda achipurupera huno ngautotavanya zvaitea neabona nedhipfani kwine murwa mandekwana namusi upfirira zvavusiku upfirirawo nodzura pasi zvose zvoruga zvinhu nikoya upora odzura pavusiku upfirirawo achigegedhedza tho yawe nazvimwe zvote zvino madekwana namusi uvonana sanjinga neabona ovodzadzisa zvituku ngazvitu pedzi zvorugiswa zvinhu neabona zvose zvoruga neabona nonga ilo dhuva murwa wamutu ukodzumbururwa neabona panamusi sodhoma ichipiswa ndopfanga iwe ngandeve yanga zvino ndiauvona ngalito langa ndopfa yesu kristu achiri opfurupesiswa izvo ndivona pfurupeso ichikotyira zvino neabona ndopfanga iwe ngandeve yanga zvino ndiauvona ngalito langa ndivangana vane vatenda izvo uri ndiene o mudzimu zvino musiri pano likotoma uva rusvisvi usiku wamachero rikova na tshumero kuru yapodzo rikoraveresa mukomana moo nanekauima apa unorarabhera muti mumwe namumwe ane akodha kamudhubha izvi ndoerekanya uri ungaamba izvi madekwana namusi ndova ndichikoita mbidzo yalitare izvi zvonezvo ndaerekanya hai zvoambapo ndopfanga iwe nandeve yanga zvino ndikotoda uvona iwe ngalito langa zvino upfano naneatenda izvo zvino karileane zvananga chasho zvino erwani muti asashanduki weapurupesa uri udoita hezvi ori hezvi zvikazvidatevera avo vatendawo naozviamba nani mutendi irini amen zvoruga zvenezvo mudzimu muti waita yei pfurupeso ine namuvona chivhuredza zvinhu udzisani mumwe namumwe wavo vatu atiti vuya ndavona atidhivi chitungavo ndova ndingasi vadhive zvino neavona azvikonadzei kanne pedzi rumwaro rukotiovhuredzeya zvoruga arari izvo zvovhuredzeya ndisumbedza uri zvingapani zvaupedza rinodhiva uri murwa wamuti orugera uudha ngauri kodzidzumburura ene mune kamuti wanama naizvo ndizvonei zvenezvo uri adhiva uri ningoo unoniirini mutendi kaye nawo ndinoveyana zvanda munhu ari anoveyana zvanda zvanhu ula muri mumwe wamudzimu asashanduki ane ava panoita hezvi uri zvive ngoo matoni ashu murwa muti upano wambori vadopora murwa wamudzimu asashanduki ndopfa uri ori ari avatendi vaveya zvanda kavo vadopora ndozvipfanga ndeve dzanga zvino tendere ndizvivone ngamato anga opfurupeso zviita zvino musi ndichirabhera nainini rabhere murena yesu ngadzina vamurena mudzimu watatuuru tendera muya wao urotere kambiru dzavatu uruya rutendo rwavukuma rwamudzimu rune rwadokwatisedza yepurupeso kavo nongave mudzimu watatuuru achipodza mumwe namumwe wavo musi vachithonipa mirayo yavo ngauveyana zvanda zvitendere zviraro murena ngadzina laisu kristu zvitendere uri zviraro uitira kugara hawo zvino nani atenda uri nowana zvenahumbera nachimwe chitu mbirini yano chianibudza nani apfa chila chitu chituku katutuwedzo chichiri ndingani zvopera zvokunyerera ndaereya mudzimu iri ringazvipfa ngandeve yashu zvino riakono zvivona ngaito lashu yobori ndopfa nga iwe ngakupfere kwandeve pedzi zvino ndiauvona ngamato anga zvino nozvipfa ngaipfi ngakupfere kwaipfi rutendo rudangaupfa upfa ipfi zvino ndizvivona zvichiteya ngamato anu zvino mudzimu muti oamba izvo musi yezvi zvitu zvova zvichitekoteoiteya uri vatendi kaizvi vadoveya zvanza zvavo kavarwadze navo nevadopora zvino izvo zvorotera mbirini yanu uri nopora imisani zvanza zvanu arazoraro hemen heyo ndipodzo yavukuma yavuapostora ndikoamba zvezvo ndikozvitenda ngambiri yanu yote haleluya ndizvozvo pedzi zvine ratodha karime ngamirenje yacho unori munetendo zvenezvo ndiaurivuwa murena yesu kaurendo dzina lamurena ndidhomurenda ndidhomurenda renda ningwana ngaufera vaita zvivi mune eni vugara Wenui vatu note Gauri Maropa awe otanzwa kure Dondo limwe na limwe Sino nani amufuna Sino kari rote karu mnevu gara Wenui vatu note Sino labele sani Ara izo no zizumburu re Runga mzimu Nandile na chizwa ngayo Nilantie na buzwa uri Noma no chizwa Nilantie mzimu apira kayo Sazo ya itanga kayobo Na baprofita Uchimilanga ka inu Nga kayo ndira samkreste Na nzumburu re ketwa yawe ya uri no pozwa Senezo auna chitu chine chakoyo zitibera kawiteya Gaura lori mune abugara Weni batu note Gauri maropa awe otanzwera Ule chingwe na chingwe Timatimo zote otanzwera kule timatimo zote Dito murenda Dito murenda Renda ni wananga ufera muita zibi mu ne eni ugala wo inui watu note nga uri maropa awe otanzera kule Jondo lingwe na lingwe.
Oh, don't you love him? Oh, how wonderful.
Oh, nani amufuna. Deserve the hand. Bopfanga iwe mrene. Gandebe yanga. Unurutenuru danga ufa. Pezi zinundi awona.
God. Making himself known among
Muzimu kodi divaza ene mune vukati ya batu wawe sazwe aita Abrahamu nga fulipeso yawe hapa ya urimu roa mtu udo dizumbura nga maduwa anesha angoli dovali kanyinele ya Sodoma. Unohobo na barumu wa barra rube baya. Vachi mfata dhuru. Unohobo na chigwata cha denomination ngei pa Sodoma. No Billy Graham na Ola Roberto vatsira pasene epo.
No Elwani
Samsundoni mbuza. Auna petu kadiva sokele ya chivizo. He havu ya hava na murumi wa orumu wa kalinda. Kachivizo. Usika zino na zina la wali jipera sa Abraham. H-A-M. G-R-A-H-A-M. Maledera rati kashango. Nomboro ya mutu. Pezi Abraham owa na maledera sumbe kazina. Nomboro ya mzimu yopera na ukunyerera ni avona.
And notice what the messengers did that went out.
Uno jani njere. Sweba rumu wa vaita. Weba ya apu. Bore la ifi, baba vizilanda, baba uzuri wa shanduke. Vizi enewe azure na Abrahamu ni abona. Oita deme nga uvuza Abrahamu ze Sara oba kweita. Na wele kanya ngomu dende ni murau hawe. No Yesu, we aba eene, we aba kamutu, ori, musisha ngolichisika kanyimele ya Sodoma. Sasa zabazi zone sila, murau mutu, udo zumburu lwa apu, no mangwe mangwaro, ote ako kwa tseza urizoto uraro.
In the beginning was
the ene urangane oba una uno ifi oba ana naone ifi oba a uno ifi aitwa na maone adzurabukati yashu izo ndizone
now we see that same promise word
sino ribona ifi la profeso lifana ola luka la male yake hedzi dzimwe profeso dzoto bva namusi zvoitwa nama Zishi zula mkati ashu, zera fanga ndewe za ashu, chinore amubona nga mato ashu, achitaru cheza ifilawe ene mune, aritodi wentaru chezo ya mutu. O, chivizo cha mzimu achirao, vano nakazi telefoni, buwani nga chihadu, panda musini chirenga, mzimu anipatucheze. Nde amufuna, nde amufuna, Nga ora umfuna Uno abadera uchi tswanga Kamuri wakavari
Good don't you think, church, that you're looking with your own eyes?
Na ninga erekanya chibidzo uri nikoraveresa kha matoano ipfili chilaula mudzimu lovonadzwa.
The promise of the hour in the last days, looking with your own eyes.
Furufeso ya awara kano maduva ofedza nikoraveresa kha matoano kha ipfili chilaula chitarutshedzwa nga chibumbiro cha mvelo mudzimu vukati yashu. Ndimubona nga mato anga nemune ene ndopfa uri u ḓo zwi ita madendere oṱhe akale o ṱulutshelwa heḽi ḓuvha zwino ri zwi vhona zwi tshi vhonadzwa nga ḽito ḽashu ndi vhangana vhamethodisi vha kale vha hwelaho vhabhaptisi na vhangoho vhapendekosa vha vhukuma kha tshikati tshavho vho ṱulutshelwa u vhona hezwi zwi tshi itea vhunzhi havho vho zwi ḓivha uri zwi ḓo itea fhedzi ri ima madekwana ṋamusi ri tshi zwi vhona zwi tshi itea o na ani mufunini. Zwino Yesu ori nga hezwi vhathu vhoṱhe vha ḓo zwi ḓivha uri ni vhafunziwa vhanga musi ni tshi funana ngauri sa musi ri tshi mu funa kha ri khaḓene zwanḓa une ri imbe ndi ḓo murenda ndi ḓo murenda zwoṱhe zwo luga ndi ḓo murenda ndi ḓo murenda o rendani ngwana yo felaho vha ita zwivhi. Mo ne eni bugara note sine naita vatu gauri malofa awe otanzwela kule thondo lingwe na lingwe.
What did the queen of Belteshazzar say before her king that night?
Kosikadzi ya Beletsatsara ori mini phanda kosi yawe vhulavusiku huna muthu muvusoni wawo ane a fhedza timatimo unomuya mukhetho wa madekwana ṋamusi ni mufhedzi wa timatimo nani a tenda izwo zwine a ṱoḓa o izwo ndi zwone zwoṱhe mufhedzi wa timatimo. Zwino malofha a Kristo a bvisela kule dondo liṅwe na liṅwe dondo ḽa u timatima a huna tshivhi tshihulu shangoni u fhira u sa tenda ngauri uyo a sa tendi o no ḓihaṱulwa na izwo ndi zwone uyo a sa tendi o haṱulwa hu na tshivhi tshithihi fhedzi huno hetsho ndi u sa tenda u daha si tshivhi u sema si tshivhi u ita vhupongwa a si tshivhi u zwifha a si tshivhi hezwo a si tshivhi hezwo ni mvelele dza u sa tenda. U sa tenda ni zwi ita ngauri a ni tendi ara ni tshi zwi tenda a ni zwi iti ni mini ndi zwavhuḓi no malofha a ṅwana o ṱanzwela kule u timatima hoṱhe ri a tenda ipfi ḽawe nyombedzedzo ri a tenda uri ipfi ḽo itwa ṋama no ri a tenda uri ipfi ḽi khou itwa ṋama nga u vhonadzwa vhuhone hawe zwino itela khwaṱhisedzo kha ipfi ḽawe nani a zwi tenda mudzimani fhaṱutshedze. Ri fhulufhela u ni vhona pano nga matsheloni u itela tshifhinga tshihulu kha murene kotamisani ṱhoho dzanu zwino huno ndi ṋetshedza tshumelo kha mukomana Lindsay.